This message by Brother William Marion Branham was delivered on Sunday evening, July 26, 1964, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. Liteya Oyo Yandeko William Marion Branham Eteyamaki Liboso Nangelesa Mokolo Yalomingo na Pokwa Mokolo ya tukumi bale na motoba sanza ya sambo na bobu 1964 na Branham Tabernacle na Jeffersonville, Indiana, États-Unis d'Amérique.
Let us pray.
Tobondela.
Lord, now we believe.
Kolo sikawa tondimi.
We believe on the Son of God. And through this we accept eternal life through him.
Tondimeli mwana na nzambe pe nzela na yango tuyambi bomo inaseko na nzela na ye.
Now we have gathered again this afternoon or this evening for another service.
Sikawa tosangani lisusu na sima nazanga oyu. To na pokwa oyu puna lianga ni mususu.
Trusting you for the message and for what you will tell us tonight.
Tozaliko tali la yo pona liteya pe pona oyo olingi kolobela biso na pokwa oyo.
We believe thee, Lord, and we wait upon thee.
Tondimeli yo nkolo pe totieli yo motema.
You said they that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like an eagle.
Pe olobaki ba oyo batiaka mitema na Yahweh bakozwa nguya ya sika.
And we pray, God, that you'll give us that mounting up power tonight as we wait on thee.
We
thank thee for these people and for what they mean to you and what they mean to me.
Totondi yo po na bato yo, pe po na motuya na bango na miso na yo, pe po na motuya na bango na miso na ngai.
I thank you for it, Father.
Na tondi yo po na yango tata.
They are your jewels.
Bazali mayaka na motuya po na yo.
And I pray, God, that the night that you will manifest yourself and the way to them that they have need of.
Pena sengi nzambe na pokwa oyo ete omimonisa yo moko epai na bango kokokana na bosenga na bango.
If there is sick here, may they be healed.
Soki babeli bazali awa tika ete babikisama.
If there is a doubt in someone's mind, clear it up, Lord.
Soki tembe zali na makanisi na moto moko longola yango nkolo.
And just give us of thy presence and thy blessings. Because we need them, Lord.
Pesa biso bobele bozali na yo pe mapamboli na yo po tozali na bosenga na yango nkolo.
You are our all sufficiency.
Yonde okoki na nyonso po na biso.
And without you, we cannot do nothing.
Pe soki yo te, tokoki kosala eloko moko te.
We pray that you will receive our thanksgiving for all that you have done.
Tosengi ete oyamba matondi na biso.
In the name of Jesus Christ, we look forward to your blessings. Amen.
Na kombo na Yesu Kristo, tozali kozela na mitema lukuluku mapamboli na yo. Amen.
Be seated. And
bokoki kofanda pe.
Well, it's just a bit cooler this Sunday night in here than it was last Sunday night.
Na pokwa ya lomingo ya lelo, mwa malili ezali. Ezali awa na kati. Kuleka na pokwa ya lomingo ileki.
But we are very grateful to our brothers who work so faithfully and getting this in.
Tozali kozongi samatoni mingi epai na bandeko na biso oyo. Basala ki mosala na busemu penza po na kutia yango awa.
I know two or three of them.
Na yebi bandeko mi baleto misato kati na bango.
Brother Mike Egan has to see back there, and Brother Mike and Brother Southman.
Ndeko Mike again. Oyo nazali kumona nasuka kuna. Penga. Ndeko Mike Nandi Kosotman.
Brother, I believe Roy Roberson and Brother Woods and all of them.
Ndeko Dabanzi, Roy Roberson, Nandeko Woods, Nabango Nyos.
They were down here just sweating it out, trying to get it in so we could have this message now or today.
Bayaki awa kosala musana piko nyonso po na komeka kotia yango po tokoka kozalite ya oyo sikawa tolelo.
So we're grateful.
Bongo tozongisi matondi.
Now, next Sunday morning, the Lord willing, I want to have a healing service, a prayers for the sick.
Sikawa, na tongo ya lumingu ekoya, soki nkolo alingi, na zanyi na posa ya kosali yangani ya lobiko na nzoto kubondela pona babeli.
And we'll designate it to a healing service, if the Lord willing.
Peto kubongisa yango, pona liyangani ya lobiko na nzoto, soki nkolo alingi.
I noticed this morning there's a bunch of handkerchiefs here. I prayed for them.
Namona kina tongo ya lelo, ete liboke moko ya miswale zaraki awa, na bonde laki pona yango.
And I, while you were praying and singing, I prayed for the handkerchiefs, and then there's more here tonight.
Pengai, tango buzaraki ko bonde la pe ko yemba, na bonde laki pona miswale, bongo, misusu ezali awa na pokwa uyo.
So we believe that God heals the sick.
Bongo biso, tondi maka ete nzambe abikisa kababeli.
So many great testimonies of healing among us and across the world. And we're grateful for this.
Matato li minene ya lobiko na nzoto ezali mingi na kati na biso. Pe na mokili mobimba. Pe tozali kozongi sabatoni pona yango.
And I thought next Sunday being I have to be away for a little bit.
Pe na kanisaki lomingu ekoya lokola na kozala wate pona mwa tango.
We've been holding so much just to the teaching and all the message.
Pe lokola tumeli mingi likolo na malakisi ya sango oyo.
I thought it would be a good thing if we had a healing service, prayed for the sick.
Bongo namona kiete kozala malamu soki tosali liyangani ya lobiko na nzoto, soki tobondeli pona babeli.
And we trust that God will give us a great time.
Pe tozali kolika ete nzambe akopesa biso batango malamu.
Now many of you have to drive many miles tonight.
Sikawa bato mingi kati na bino basengeli kosala mobembo molayi ya motuka na pokwa oyo.
So I was talking to groups over at the Blue Boar cafeteria today where I was having dinner.
Bongo nazalaki kosolola na bitonga ya bato kuna na cafeteria ya Blue Boar lelo esika naliaki na moyi.
Many fine people, I got to shake their hands and talk with them.
Batu mingi ya malamu nazwaki libaku ya kupesa bango mbote ya loboko. Pe ya kosoana bango.
People I never met before that come here to the church.
Batoe na ino nakutana na bango libosote. Oyo basambi laka awa.
And I'm grateful for such friends. I want to thank each and every one of you.
Pe natali kuzongi sa matondi po na baninga ya boye. Peda ningi kutonda moko na moko na bino nyonso.
Some of them have picked blackberries and brought us.
Bamosusu babuka kimbuma ya mure pe bamemeli biso.
One brought us a bucket of syrup or molasses, I believe it was, and just thing.
Pende komoko bamemeli biso katini ya mai ya sukali to ya potopoto ya sukali na bazi ezalaki yango pe biloko ndenge na ndenge.
You don't know what that means.
Bino boyebi te ndenge ezaliko simba motema na ngai. Pe
of a morning I come up and go out of the house sometime. It was
na tongo tango na lamuki pe na bimi na libanda ya ndako mikolo mosusu.
Other morning there was some brother there that was real bad off, had no clothes and things for me, go get him some clothes.
Mikolo mosusu na tongo ndeko mobali moko azaraki wana ya mobola penza azaraki na bilamba te pe ata na eloko te alingaki ete nakende kosombela ye bilamba.
I started out and I almost stumbled over a bucket of blackberries sitting there.
Kaka na kubima nalingaki kobeta libaku na katini moko ya mure oyo ezalaki wana.
I said, you bring these blackberries?
Nalobaki yo moto ye na mbuma ya mure oyo.
He said, no, never had nothing to do with it.
Pe alobaki te na dana likambo na kati te.
I've been here for daylight and they were sitting here then.
Na komaki awa liboso tongo etana pe na kutaki yango wana.
Is my good brother Rudel had brought him to me.
Fe ndeko nangai ya motema Rudel moto amemela kinga yango.
And so those things I certainly appreciate.
Pe na bongo biloko yango na sepelaka na yango mingi.
Billy Paul just made mention to me a few moments ago that among this congregation tonight that took up an offering, that for me.
Billy Paul auti koyebisa ngai kala mingi te ete bakongolaki makabo kati na liyangani ya pokwa oyo mpona ngai.
I thank you for that. I didn't want you to do that.
Na natondi bino mpona yango nga moto nalingaki te ete bosala yango.
I just appreciate your efforts and so forth, but that wasn't necessary.
Na nasepeli penza na piko na bino pe nyonso wada kasi bosenga na yango ezalaki te.
But the Lord bless you.
Pe kasi nkolo apambola bino.
You know the Bible said, in so much as you have done unto the least of these, you have did it unto me.
Boyebi Biblia elobi mbala nyonso esalaki bino yango epai na moko na baoyo baleki moke bosalaki ngai yango.
Now I've been kind of speaking to you on the message very straight.
Nde nalobelaki bino mwa moke na bosembo penza likolo na sango.
And some people might be under the impression that I think that Jesus is going to come in the morning or tonight.
Pe ngai bato mosusu bakoki kokanisa ete ngai na kanisi ete Yesu akoya lobi na tongo to na pokwa oyo.
I do.
Ezali bongo.
I don't say that he will.
Boye nalobi te ete akoya lobi.
And again, he may not come for next week. It might be next year. It might be 10 years.
Pe lisusu ekoki kosalema ete aya te liboso na poso oyo ekoya. Ekoki kosalema na mobu oyo ekoya pe ekoki kosalema na mibu zomi.
I don't know when he's coming.
Nayebi te tango nini akoya.
But there's one thing I want to always you bear in mind. You be ready every minute or hour.
Kasi likambo moko ezali oyo nalingi ete bobosala yango mokolo moko te bomilengela na miniti to na ngonga moko na moko bomoni.
That if he doesn't come today, he might be here tomorrow.
Boye soki aye lelo te akoki koya lobi.
So just keep that in your mind that he's coming.
Bongo bobosala yango mokolo moko te ete azali koya.
And I don't know what time is going to be my last hour on this earth. Neither does any of us.
Pe nayebi te tango nini ekozala ngonga na ngai ya suka na mokili oyo. Ata moko kati na bino ayebi ngonga yango te.
And it's not us know when he's coming.
Pe moto moko te kati na bino ayebi tango oyo ye akoya.
He doesn't even know himself by his own words.
Ata ye moko pe ayebaki yango te kokokana na maloba na ye moko.
He said the Father only knows when he will come.
Alobaki bobele tatande ayebi tango oyo akoya.
Not even the Son knows when he will come.
Ata mwana ayebi tango oyo akoya te.
It's when God sends him to us again. But we're looking for his coming.
Ikosalema nde tango nzambe akotindela biso ye lisusu kasi tozali kozela boye na ye.
And if he doesn't come in my generation, he might come in the next.
Pesoki aye na ekeko na ngai te akoki koya na oyo ekolanda.
If he doesn't come in that one, he'll come in the next.
Soki aye na oyo wana te akoya na oyo ya sima.
But for myself, I can't see hardly any time left.
Kasi pona ngai tango etikali penza lisusu te.
To me it could happen at any minute.
Ngai pona ngai ikoki kosalema na miniti moko to mosusu.
Now that doesn't mean now that you'll see the heavens change and
Zokade eliko lobate sikawa ete bokomona likolo kobongwana pe nyonso.
That's not the coming I'm speaking of. I'm talking of the rapture.
Nazali kolobela boye oyo wana te. Nazali kolobela nde konetolama.
See, he makes three comings.
Bomoni, boye na ye ezali misato.
He come in three sons' names.
Ayaki na kombo misato ya mwana.
He come in a trinity, Father, Son, Holy Ghost.
Ayaki na bosato, tata mwana molimo santo.
See, all of it the same Christ, the same God, all the time.
Tumoni nyonso wana kaka Kristo moko, kaka zambe moko, natango nyonso.
Now we know he come to bring three works of grace, justification, sanctification, and baptism of the Holy Ghost.
Bongo toyebi ete, ayiko tsara misala misato ya ngolu, kulongi sama, kubuli sama, ibatisi ya molimo santo.
Everything in God is completed in threes.
Makambo nyonso epai na nzambe, ikukisamaka na motango ya misato.
And so he come first to redeem his bride.
Bongo, ayaki liboso, pona kosikola mwasi na ye ya libala.
He comes second as a rapture to take away his bride.
Akoya na mbala ya mibale pona kunetolama. Pona kunetolama mwasi na ye ya libala.
He comes third with his bride, king and queen.
Akoya na mbala ya misato, elongo na mwasi na ye ya libala, mokonzi na mwasi mokonzi.
After that's when many people are expecting the coming.
Nasima, natango yangonde bato mingi bazali kozela boyeyi.
But when he comes this time, hardly none but those who are ready will know when he comes.
Kati tango akoya na mbala oyo, bato bakoyeba yango te, bobele ba oyo bamilengeli nde bakoyeba tango akoya.
There'll just be an absence of people.
Bato mususu bakozali susu te.
They won't know what happened to them.
Bato bakoyeba te likambo nini ekomeli bango.
They'll just be caught away in a moment.
Bako netolama. Na mbala moko.
And that, they just come up missing, changed in a moment, in a twinkling of an eye.
Pe, bako mwona na te, bako bongwa na mbala moko, na kubweta na liso.
So just be ready for that.
Bongo bomi lenge la peza po na yango.
It'd be horrible some morning to miss a loved one, no one can find him.
Iko zana somo na tongo moko ete, ozanga mulingami moko, moto moko te, akiko mwona bango.
Wouldn't it be too bad to know it's done past and you missed it?
Iko zala mawa mingi. Kuyeba ete, esili kosalema, pe yo ozangi yango.
So just keep before God.
Na bongo, boume la tango nyonso liboso na nzambe.
Now, next week, the Lord willing, next Monday, from week from this Monday.
Sikawa, na poswe koya, soki nkolo aningi, mokolo ya musala moko, oye koya, sima na poso moko.
If God willing, I'm taking the family back out to Arizona where they go to school. And I'm coming back.
Soki nzambe lingi, nakozongi salibota na Arizona. Epa ibatangaka, nasimande na nakozonga awa.
Now, I don't go out there. I haven't any services to be out there in.
Nzoka nde, nakedaka kunate. Nasalaka mayanga ni kunate.
I'm hardly ever in Arizona. I'm gone somewhere else.
Nafandaka penza na Arizona te. Nakendaka bipai monsusu.
I take the wife out there next Monday. I'm coming back here again.
Nakuzongi sa mwasi langa kuna mokole musala moko ikoya. Nakuzonga lisusu awa.
I leave from here to British Columbia.
Soki na longwe awa nakukende na Columbia Britannique.
I come back to Colorado.
Nakuzonga na Colorado.
I'll be in Arizona again sometime near Christmas.
Nakozali susu na Arizona, pene na Noel.
Just for a few minutes, long enough, for maybe two or three days, get the family together, be back here through Christmas holidays. The Lord willing, have a service through New Year's week here.
Kaka, namwa tango moke, oye kuki, tango mosusu bikolomi baleto misato, po nakosangi salibota, kuzonga awa, po nakolekisa loi ya Noel, soko nkolo alingi, kusala mayanga ni awa, nakati na poso ya bonani.
So then, I'm here, practically, I'm here 10 times more than out there.
Bungu ya solo, nazalaka awa mingi. Nazalaka awa, mbala zomi kule kandingi, nazalaka kuna.
Because we don't have any church or any services out there.
Poete kuna, tuzayi na losambo te, tusalaka bayanga ni te.
Nothing we have out there. So, in a way of church service.
Tuzayi na eloko moko kuna te, bungu. Na oyo etali mayanga nyina losambo.
That's one bad thing about it.
Yangonde likambo kaka moko ya mabe pona yango.
I have no place to send the children that will hear these messages like your children gets to hear it here.
Nazali na isika ya kutinda bana te. po bayoka sango oyo ndenge bana na bino bayoka kayango awa.
And so that's one defect we have.
Na bongo yango nde kokosoka kaboko oyo tozali na yango.
But they're all healthier.
Kasi bango nyoso banakaka mpenza na nzoto kolongunu.
It's a dry, hot, dry climate, but all the children seem to be healthier.
Mopepe kauka, mulunge kauka mpenza, kasi bana nyoso bamwanaka mpenza nzoto malamu.
I'm not there long enough to know where it's healthy or not healthy.
Nafandaka kuna mingi te pona iye basoki mopepe yango ezali malamu na nzoto to mabe.
I'm on the move and I guess I was just born a rambler.
Ngai natambolaka tango nyonso pe na bazi ete na botama moyengi yengi.
My wife calls me. I know she's here, so I'll get this after church. You all know.
Mwasi na ngai abengaki ngai nayebi ete azali awa bongo nakoyoka likambo yango nsima na losambo bino nyonso boyebi yango.
What is that called? Shifting winds or restless winds or whatever, you know, shifting sands.
Babengaka yango nini? Mipepe oyo etamolaka to mipepe oyo epe makate to nini? Boyebi zelo oyo ezilisaka.
I'm always on the move, in other words.
To na ilobeli mosusu na tambolaka tango nyonso.
And I've been married now 22 years, and sometimes I think I'm a stranger around the house because I have to be going.
Lelo oyo mbula tuku mibale banda na bala. Pe tango mosusu na kanisa kalokola nazali mupaya na ndako. Pona tinda mi tango nyonso kokende.
But I'm looking for the time that when we'll be settled down in the homeland someday. But now the battle's on, so let's be in prayer.
Kasi nazali kozela tango oyo tukofanda na ekolo na biso mokolo moko. Kasi sikawa etumba ezali kokoba na bongo tozala kati na mabondeli.
Don't forget, next Sunday morning, the Lord willing, bring in your sick and the afflicted.
Bobosa na te lomingo ekoya na tongo soki kolo alingi bomema babeli na bino pe bato na marwa.
Come early, get your place, and probably there's a group to be prayed for.
Boya na tango malamu bozwa bisika ya kofanda pe mbala mosusu tokobondela mpona ndambo ya bato.
We'll have to get our prayer cards.
Tokosengela kokabola bakalate ya mabondeli.
If there isn't enough, we won't give our prayer cards, just enough to form a little line like 2 or 3 dozen or something.
Soki bato bakozala mingi te, tukokabola bakalati ya mabondeli te. Soki bakozala bobele ndambo oyo ekoki mpona kosala mwa molongo moke, ndakisa bato 20 to 20 to eloko moko bongo.
But we'll probably give our prayer cards, so we'll probably do it about an hour before the regular service.
Kasi mbala mosusu tokokabola bakalati ya mabondeli. Na bongo mbala mosusu tokosala yango pene pene ngonga moko liboso ete losambo ebanda.
Which I think takes up, it'd be 8 or 8:30, they'll give out the prayer cards.
Oyo na banzi ekozala kino ekozala na ngonga ya mwambe to mwambe na ndambo bakokabola bakalati ya mabondeli.
Open the church, give the prayer cards next Sunday morning.
Bakofungola bikuke ya losambo pona kokabola bakalati ya mabondeli mokolo ya lomingo oyo ekoya na tongo.
And then be sure to be here for your, bring your loved ones, put them in there.
Na bongo boyeba malamu ete bokozala awa pona bomema balingami na bino bolekisa bango na molongo.
Be nice and cool in the church if they're sick, and we'll do everything we can to pray for them.
Ekozala malamu na mopepe ya malili na kati ya ndako Nzambe. Soki bazali na bokono pe tokosala nyonso oyo tokoki kosala po tobondela mpona bango.
Thank you again for the love offering.
Natondi bino lisusu po na libonza ya bolingo.
Now we're going to read some of God's word tonight.
Pe sikawa tokotanga liloba na Nzambe na pokwa oyo.
And be ready for event of his presence again to bring us his word.
Peto milenge la pona likambo ya bozali na ye lisusu pona koteya biso liloba na ye.
Now we know we can read a text, but God has to reveal the context.
Bongo toyebi ete tokoki kotanga eteni moko ya likomi kasi nzambe moto asengeli komunisa ndimbola na yango. Bomoni?
We can take a text, but God has to reveal the context.
Tokoki kozwa likomi kasi nzambe moto asengeli komunisa ndimbola na yango.
While you're turning now in the book of Jeremiah, the second chapter.
Pesika wa wana bozali kozwa buku ya Yeremia mokapo ya mibale.
I want to say that I'm glad I have with us Brother Lee Vale, a precious brother in the Lord.
Nalingi koloba ete dadaida isengo ndenge ndeko Lee Vale. Azali awa ilongo na biso ndeko ya motuya kati na nkolo.
And I think you're brother here, I can't think of his name. Brother Willard Grace.
Nakanisi ndeko oyu azali awa. Nabosa nikomo na ye. Ndeko Willard Grace.
And I seen the brothers from Arkansas, Brother John and them from around Poplar Bluff and Brother Blair.
Pe namona ki bandeko ya Arkansas, ndeko John, naba mosusu oyu bauti na Poplar Bluff, nandeko Blair.
And oh, Brother Jackson, Brother Ruddle, and so many that I just can't.
Pe oh, ndeko Jackson, nandeko Riddle, pe bazali penza mingi na lulenge ete na koki penza te.
I wish I could call everybody's name, but I just can't do it, and you understand.
Ilinga ki kozala malamu, soki na kukaki kotanga kombo ya ndeko moko na moko. Kasi na koki te, pe bazali kusosola yango.
Brother Ben Bryan, I see him sitting here.
Ndeko Ben Bryan. Namoni ye, afandi wawa.
He's usually my amen corner. While I'm...
Yende litumu nanga yaba amen. Tango na...
Everybody knows Ben by his voice.
Moto nyoso ebi Ben na mungongo na ye. Iyo.
We, sitting in California one time, I was preaching a message for the Baptist people up in the valley.
Biso mokolomoko na California. Nazaiko tea litea moko ipai na babatiste kuna na lobwako.
We had a big tent there and a lot of kind of aristocratical Baptists.
Bazalaki na hema moko kuna ya munene. Pe zalaki ba batiste mingi ya lolenge ya bato ya kilo.
I can never hear a amen from anywhere, you know, afraid some of the women break the paint on their face.
Na yokaki ata amen moko te na isika moko. Boyebi basi mosusu bazalaki kobanga ete biloko oyo bapakola kila ebilongi. Etala banzela nzela.
And then, first thing you know, I seen a pair of feet about like that go up in the air and two big hands and a black hair shaking their horn. Hey, man, screaming like that.
Bongo na mbala moko, na moni, makolo bibale ya boye, e matiri kolo, na maboko bibale minene. Nasuki ya muindo uyo ezalaki koningana koganga. Amen. Azalaki koganga ndenge wana.
I looked down and I said, Ben, where did you come from?
Pena tali na se, nalobi, Ben, o uti wapi.
It's really getting the amen.
Azalaki penza koluka amen yango.
I see his wife looking him over a little bit.
Nazali komona mwasi na ye. Azaliko tala tala ye, wabuke.
Oh, he's losing a little of that black hair, but that's all right.
Yeah. Abaniko bungi sa suki na ye, ya muindo, mwamoke. Kasi, ikosale loko te boyebi.
Don't get worried about that. I did mine a long time ago.
Bomi tungi sa, pona yangote. Ngai pe na bungi seo yangai. Elegitang mulai.
So now, don't forget to pray.
Bongo sikawa, bobosa na kubonde la te.
Now, while we get to the sincere side of the service,
sikawa wana tozali kokota la eteni ya sembo penza ya liangani.
Remember, if we read this word, then God will bless His word.
Bobosa na te, soki totangi liloba oyo, natangu wana nzambe akupambo la liloba na ye.
It will not return to Him void. But it will accomplish that which is purpose for.
Yango, ekozonga epai na ye pamba te kasi kukukisa mikano na yango.
And I know in reading the word I'll always be right.
Pena yebi soki na tangi iloba na kozala tango nyoso na ngambo ya malamu.
When I read the word, God will honor his word.
Soki na tangi iloba nzambe ya komemia iloba na ye.
Now let us stand in respect to his word.
Tika watotele manali memia po na iloba na ye.
Jeremiah, the second chapter, the 12th and 13th verses of Jeremiah 2.
Yirimia, mukapo ya mibale, nzela ya zomi na mibale pe ya zomi na misato, ya Yirimia mibale.
Be astonished, O heavens, at this, and be horribly afraid. Be ye very desolate, saith the Lord.
Eh, likolo. O kamwa na likamboyo. O tala na somo mingi pe. O lenga lenga. Yawe alubiboye.
For my people have committed two evils.
Zambi batonangai basali masumu mibale.
They have forsaken me, the fountain of living water.
Batiki ngai lizibanamai na bomoi.
And have hewed them out cisterns, broken cisterns, that can hold no water.
Pe, bamiti moleli mabulu. Mabulu matobwani. Oyo ikokite. Ikokiko simba maite.
Let us bow our heads now.
Chikawa tugumba mutu.
Dear God, thy word has been read.
Nzambe mulingami. Lilobana yo, euti kotangama.
And we pray that you will honor that word. And give to us tonight the parable or the parallel of it.
To sengiete, o memia liloba yango, pe ope sabiso na pokwa oyo lisese, to oyo izali kotamula na yango.
As we look to a days gone by, Israel as examples.
Wana tozali kotala, eleko oyo eleka, yisalele lokola ndakisa.
As the Bible teaches us that we can see what you did to them when they obeyed the word.
Denge Biblia ezali kolakisa biso ete tokoki komona ndenge osalaki na bango tango batosaki liloba.
See what you did to them when they disobeyed the word.
Komona ndenge osalaki na bango tango bazangaki kotosa liloba.
And learn what we must do.
Pe koyeba oyo tosengeli kosala.
So we pray that you will speak to us tonight in a very special way.
Bongo to sengi ete olobela biso na pokwa oyo na ndenge mosusu penza.
That we might know how to conduct ourselves in this day that we learn this morning that we're living in.
Potoye bandenge yakobi kamba na ileko oyo toyekolaki na tongo oyo tozali kobika kati na yango.
For we ask it in Jesus' name. Amen.
Pamba teto sengi yango na kombo na Yesu. Amen.
You be seated.
Boko kiko fanda.
I want to speak tonight on the subject for just a short time on broken cisterns.
Na pokwa oyo. Pona na mwa tango moke na lingi kolobela mabulu matobwani.
Israel had done two great evils.
Isalele basalaki masumu minene mibale.
God said they had turned from him, the fountain of life, and had hewed themselves cisterns to drink out of.
Nzambe alobi ete bapesaki ye mokongo ye liziba na bomoi. Pe bamiti molelaki mabulu po na komela mai na yango.
Now, that's something, the reason I thought of this text was because that it would run parallel to what I was saying this morning.
Sikawa izali likambo. Tina oyo na kadisa kiliteya oyo. Izali poete kukani na likambo oyo na zalaki kolobela na tongo.
Of the hour that we're living and the cause that we are struggling for.
Yatango oyo tozali kobika pe yatina oyo tozali kobundela.
And we look at Israel as example that what God was, he always has to remain the same.
Pe totala ka Israel lokola ndakisa ete oyo Nzambe azalaki asengelaki kotika la kaka bongo.
And there's only one thing that God ever did honor, that was his way that he provided for the people.
Pe eloko ezali kaka moko oyo Nzambe atotsaka tango nyonso ezali nde nzela na ye oyo abongisa mpo na bato.
And when they got out of that way, then God was dishonored.
Pe tango babimaki libanda na nzela yango batosaki Nzambe te.
And God made the people suffer for getting away from what he had told them to do, no matter what it was.
Pe Nzambe azalaki konyokola bato po batangwaki na eloko oyo alobelaki bango basala ata soki ezalaki nini.
He even gave them a law: touch not, handle not, taste not.
Apesaki bango ata mobeko: kosimba te, kumama te, kolia te.
Just not because of the evil of doing it, but the evil of disobeying what he said do.
Ezali kaka te po kosala yango ezalaki mabe, kasi ezalaki mabe kozanga kotosa oyo ye alobaki na bango ete basala.
And there's always cannot be a law without a punishment for law.
Pe na tango nyonso mobeko ekoki kozanga etumbu te po na mobeko yango.
Because if there's no punishment, then law is not much to it, unless it has a penalty, the law.
Pambate soki etumbu ezali te na bongo wana mobeko ezali na tina te soki ezangi etumbu mobeko.
Now we find what they did in that day seems to parallel what we are doing today, what the church people are doing.
Nde tomoni ete oyo basalaki na eleko oyo kuna ezali lokola oyo tozali kosala lelo, makambo oyo basambeli bazali kosala.
Now we see a strange thing here.
Sika tomoni likambo ya ndenge mosusu awa.
It might be strange to some people when he said they have hewn to themselves cisterns, broken cisterns.
Bato mosusu bakoki komona yango ndenge tango alobaki bino bango bamiti moleli mabulu, mabulu oyo etobwani.
Now maybe some of you don't know what a cistern is.
Bongo tango mosusu bato mosusu kati na bino bayebi te eloko nini libulu.
How many knows what a cistern is? Well, most all of you.
Bato boni bayebi eloko nini libulu. Hey, mingi kati na bino.
If you was ever raised on a farm, you know what a cistern is.
Soki okola na elanga oyebi eloko nini libulu.
I remember I drank enough bugs from one to know what a cistern was.
Na bosani te na mela banyama ya mike mike mingi oyo ezalaki kouta na kati pona koyeba eloko nini libulu.
Preached out in a country where in a brush harbor.
Na teya na bamboka ya bosika na bazamba.
Where you'd have a big pitcher full of cistern water sitting there out of the rain, you know, and it kind of got a little old. And
epai okokuta mbeki ya munene oyo etonda mai ya libulu oyo euti na mbula boyebi pe esili koumela pe.
And then the bugs at night time would get into it.
Pe na sima banyama ya mike mike na butu bazalaki kokota na kati.
And so I know what cistern water is.
Na bongo nayebi malamu eloko nini mai ya libulu.
A cistern is a place, a thing that's dug in the ground to take the place of a well.
Libulu ezali esika eloko oyo batimoli na mabele mpona kozwa esika ya liziba.
And where people doesn't have a well, then they get a cistern.
Na esika oyo bato bazangi liziba nde bakosala libulu.
In other words, a cistern is a man-made tank or a man-made well. in the ground.
Na ilobeli mosus. Libulu ezali ebombelo oyo bato basali. To liziba oyo bato basali kati la babele.
That man dig out catch the water, to use it.
Oyo bato batiboli pona koyamba mai ya kosalela.
Some of them use it for wash water and some use it for drinking water and different way may.
Bato mosusu basalela ka mai yango pona kosukola. Pe bato mosusu basalela ka mai yango pona komela. Pe tango mosusu pona misala ndenge na ndenge.
All the water sometimes that we used to get was on a cistern.
Nakala mai nyonso oyo tozalaka na yango ezalaka kouta na libulu.
Used to have an old thing I had to wind around to get the water up.
Tozalaka na eloko moko boye oyo esengelaki kobalola pona komatisa mai.
Had little buckets on it to pump the water out of the cistern.
Ezalaki na mwa bakatini pona kotoka mai na libulu.
Well, we notice one thing about a cistern. It's different from a well.
Eh, totala eloko moko natina ya libulu oyo ekeseni na liziba.
Now a cistern will get empty.
Bongo libulu ekaukaka.
The cistern cannot fill itself.
Libulu ekoki kotonda yango moko te.
It's not reliable.
Ezali eloko ya kotela motema te.
You can't rely upon a cistern.
Ukoki kotela libulu motema te.
It has to rely and depend upon the rains that fall in the summer or in the winter, whatever it is to.
Esegeli kotia motema pe kotale la bambula oyo ebetaka na tango ya molungeto, na tango ya malili to na tango mususu pona.
Usually in the winter time, when the snow and rain comes, then it runs the water off into the cistern.
Na momesano na tango ya malili. Tango matandala pembula enokaka. Nde memaka mai na kati ya libulu.
And if it doesn't get that water, then you don't have any water.
Pesoki, ezwi mai wana te boye. Oh, ukozala na pe na mai te.
It's all dries up.
Na mobimba. Ekaukaka.
And it can't refill itself.
Ekoki kotonda lisusu yango moko te.
The old cistern cannot refill itself.
Libulu ya kala ekoki kotonda yango moko te.
It gets its filling from the rains that falls.
Etondaka na bambula oyo ebetaka.
And I want you to notice another thing about a cistern.
Pe na lingi kotali sabino eloko mosusu natina na libulu.
Usually, you find or where it was at our place.
Na momesano. Bokomona to ndenge ezalaki epai na biso.
The cistern, usually the barn's about twice size the house, and they usually run the water off the barn to the cistern.
Na momesano. Ndako ya bibwele ezalaka monene pene pene mbala mibale koleka ndako ya kolala. Pe na momesano. Bamemaka mai longwa na ndako ya bibwele kino na libulu.
I remember that old cistern well out there. When the drain pipes rushing into off the barn.
Nakanisi lisusu, libulu ya kala oyo kuda, tango azalaki na, tango ba tiope, ezalaki kumema nyonso wana, longwa na ndako ya bibwele.
It fills from the barn.
Etonda kande na mai oyo, eutaka na ndako ya bibwele.
So then, the water is carried from the roof of the barn.
Bongo mai yango eutaka likolo na ndako ya bibwele.
For all the animals stepping around through the stable yard and all the filth of the barnyard settles on top of the barn in dry times.
Epai wapi banyama nyonso banyataka na lopango mobimba pe bosoto nyonso ya lopango ya bibwele efandaka likolo na ndako ya bibwele na tango ya elanga.
And then the water comes and washes it all down off the roof into a trough. It's man-made, then into a man-made spout, and then into a man-made cistern.
Nasima mai ekoya kokitisa yango nyonso longwa na motondo kolekisa yango na nzela ya mai oyo bato basali nasima eleki na tiyo oyo bato basali kino na libulu oyo bato basali.
If you haven't got a mess, I don't know what you got when you got a sister. Yes, sir.
Pe soki ozali na mbindo te, na yebi te, eloko nini ozali na yango, tango ozali na libulu, iyo mesye.
It's all man-made and just as dirty as it can be.
Nyonso wana, esalebi na batu, pe ezali suka na bosoto.
You know, we used to call, we had a filter rag on one.
Boyebi, tozalaka kobenga, tozalaka kotia kitendi lokola ekongoleli likolo ya libulu.
Did you ever know what that was?
Boyebi yango ezalaki?
Had to put a filter rag on it to catch all the bugs and things that come off the top of the barn and all around the place.
Esekelaki kotia kitendi moko lokola ekongoleli likolo na yango. Pona kokanga banyama mike mike. Pe nyonso oyo ezalaki kouta likolo na nda, ndako ya bibwele. Pe na zinga zinga.
Poured out from one place to the other into the cistern.
Oyo ezalaki koleka na bisika ndenge na ndenge kilo na libulu.
And we used to put a filter rag on it to catch all the scum and stuff that we could.
Pe tozalaka kotia kitendi lokola ekongoleli likolo na yango. Po na kokanga bosoto pe biloko nyonso oyo tukokaki kokanga.
Of course that wouldn't catch the real dirt. It just caught the big missiles that come down and fell into it.
Na tembete ezalaki kokanga bosoto ya solo solo te. Ezalaki kolongola bobele biloko ya minene oyo ezalaki kokita pe kokweya kuna na kati.
The bug might fall in it, but the juice of the bug went on with the water.
Nyama moke, ekokaki kokweya na kati, kasi mayi ya nzoto ya nyama yango, ezalaki koleka, elongo la mayi.
So, you really had a mess when you had an old dirty cistern.
Bongo. Oh, ozali peza na mbindo soki, ozalaki na libulu ya kala ya bosoto.
In a few days, you let that water stand there, and it becomes stagnated.
Simanamwa mikolo, soko utiki mayi yango wana, ekokoma na bosoto.
You let the water stand the cistern, it becomes stagnated.
Soki utiki mayi na libulu, ekokoma na bosoto.
And it gets full of frogs and lizards and snakes and.
Pe kotonda na magbololo miselekete pe banyoka pe.
We used to call it wiggle tails.
Tozalaka kobenga yango mataka.
Little bitty, I don't know where they're not a parasite, they're I don't know what you call them.
Moi, naibite soki. Bazali ba parasite te. Bazali na bosani. Naibite ndenge babenga kayango.
But some little thing gets in the water that we call it wiggle tail.
Kasi ezali moi biloko ya mike mike oyo ezalaka na kati ya mai oyo. Oyo tozalaki kobenga mataka.
You know what it is.
Boyebi yango.
Somebody knows what I'm talking about. Why, sure, all you country folks know.
Bato boni bayebi, eloko nazali kolobela. Oh, nde na tembete. Bino nyonso bato yamboka boyebi yango.
Gets it all full of stagnation. And then these lovers of stagnation comes with it.
Okomona yango etondi na bosoto. Pe banyama oyo balingaka bosoto balandaka yango.
It just actually comes because it's stagnated.
Na bosembo balandaka nde bosoto.
And because it's stagnated, it draws the animal there that likes stagnated things.
Pe lokola ezali na bosoto, ebendaka nyama oyo elingaka biloko ya bosoto.
That's a whole lot like our churches today. I think that we have left.
Yango ekokani penza na mangomba na biso ya lelo. Na kanisi ete totiki.
One of the great sins that the church has done today, just like Israel then, it left him the fountain of living water and has hewed themselves out man-made cisterns.
Moko na masumu minene oyo lingomba basali lelo. Kaka lokola Israele na tango na wana batiki ye liziba ya mai na bomoi pe bamit timoleli mabulu oyo esalemi na bato.
And it become a habitation of everything that loves that kind of water.
Pe komi efandelo ya biloko nyonso oyo elingaka mai ya lolenge wana.
Lizards, frogs, and all kinds of unclean germs live in it because it's a man-made tank.
Miselekete, magbololo, pe mikolobe ya mbindo ya lolenge nyonso. Ezali kovanda wana. Po, ezali ebombelo oyo bato basali.
And in this tank, these things stay. A perfect example of our denominational today.
Pe biloko yango efandaka na ebombelo wana. Ndakisa penza ya bi bongiseli na biso ya lelo.
Now you say, Brother Branham, why do you strike at those people so hard?
Sikawa, bokoloba, ndeko Branham. Pona nini obundisaka bato yango makasi boye?
It ought to be struck at.
Esengeli kolobela yango makasi.
It's got to be struck at.
Esengeli kolobela yango makasi.
Flee it, because it will finally form the mark of the beast.
Bokima yango. Po ekosuka na kosala elembo na nyama.
Remember, that is the truth.
Bobosa na te. Ezali solo.
It will be the mark of the beast.
Ekozala elembo na nyama.
Denomination will lead right to it.
Ebongiseli. Eko kamba mbala moko na yango.
It's on its road right there now to force by power.
Ezali na nzela mpo na kokoma kuna sikawa. Etinda mina makasi na nguya moko.
Look in the old Roman Empire, that's exactly what led them to that mark of an apostasy.
Botala bokozi ya Rome na kala yango pezande ekambaki bango na elembo wana ya lipengwa.
You found out that no man could buy or sell without the mark of the beast. He had to have it.
Bomonaki ete moto moko te akokaki kosomba to koteka soki azangi elembo na nyama. Asekaki kozala na yango.
There's only two classes of people be on the earth, those with the seal of God and those with the mark of the beast.
Lolenge ya bato oyo bakozala na mokili ezali bobele mibale. Bayo bakozala na elembo na Nzambe pe baoyo bakozala na elembo ya nyama.
Only two classes. So you'll have to have one or the other.
Bobele lolenge mibale wana. Bongo okosengela kozala na moko to na mosusu.
It'll be an apostasy, a mark of religion, apostate religion.
Ikozala lipengwa elembo ya kosambela. Kosambela ya bopengwi.
And it's going to have an image unto the beast.
Pe kozala ekeko ya nyama.
As we study, we find out that Rome was, is, and always will be the maw of the beast.
Wana toyekoli yango, tomoni ete Roma, ezalaki, ezali, pe kozala tango nyonso elembo, to nyama.
Exactly, there's no way to get anything else. Rome.
Ya solo. Nzela yako sosola yango ndenge mosusu, ezali te. Roma.
And what did Rome do?
Pe Roma, ezalaki nini?
Was converted from pagan Rome onto papal Rome and organized the system.
Elongwaki Roma ya bopakano. Pe ekomaki Roma ya bopapa. Pe esalaki ebongiseli.
A universal system that forced everybody that one religion or be put to death.
Ebongiseli ya mokili mobimba. Oyo esalaki kokotisa bato na makasi na losambo wana. Sokite babomi yo.
And it's a strange thing that this United States appears on the scene and it's like a lamb.
Pe ezali likambo ya kokamwa. Komona ete États-Unis oyo ezali kokota na mosala pe ezali lokola mwana na pate.
And a lamb has two small horns, civil and ecclesiastical rights.
Pe mwana na pate azalaka na mwa maseke mibale. Makoki ya leta pe ya lingomba.
And after a while, when that was a lamb,
pe sima na mwa tango, na tango yo azalaki mwana pate.
We found out that it spoke then like a dragon and exercised all the power the dragon had before it.
Tomoni na sima ete azalaki koloba lokola dragon. Pe azalaki kosale la nguya nyonso oyo dragon azalaki na yango liboso na ye.
And the Bible tells us that they said, let us make an image unto the beast.
Pe Biblia elobi na biso ete bazalaki koloba to sala ekeko na nyama.
An image is something like something else.
Ekeko ezali eloko oyo ekokani na eloko mosusu.
And we can see it right now that in its apostate condition the church is forming the world council churches.
Pe totali komona yango sika wete na motindo na yango ya bopengwi lingomba ezali kosala lisanga na mangomba ya mokili.
Which is the image to the power of Rome and will force upon the people the same thing that pagan Rome did, or papal Rome did.
Oyo ezali ekeko ya nguya ya Roma. Pe ekotinda bato na makasi ndenge Roma ya bopakano esalaki to ndenge Roma ya bopapa esalaki.
So there's no other way, no other thing, but that is the truth.
Bongo nzela mosusu ezali te. Eloko mosusu te kasi ezali solo.
That's why I'm striking it in my age and my time. Because it's got to be struck at.
Pe yango wana nazali kobundisa yango na eleko na ngai. Na tango na ngai. Pamba te esengeli kobundisama.
The call coming to come out of her, my people, that you be not partakers of her sins.
Babele la kiete, bino batodangai, bo bima kati na ye, ete bo sangana, na masumu na yete.
Now, I'm liking that to these dirty, filthy cisterns.
Sikawa, nazali kokoka nisa yango, na mabulu oyo ya bosoto ya mbindo.
He is the fountain of life.
Azali liziba na bomoi.
He is the living waters.
Azali mai na bomoi.
And man leave that and dig for themselves cisterns, which can only catch the filth. That's the only thing it can catch.
Kasi bato batiki yango. Pe babi timoleli mabulu oyo. Ekoki koyamba bobele bosoto. Eloko moko kaka oyo ekoki koyamba yango wana.
And that's what denominationalism does. It catches everything that comes along. It wants to join.
Pe yango nde bibonguseli bazali kosala. Bazali koyamba nyonso oyo ezali koya pe oyo elingi kokota.
They're willing to take it in if it's got some money. Or can dress in a certain way.
Babele mi pola koyamba yango. Soki ezali na mbongo. To soki balataka na olenge moko boye.
No matter who they are, where they come from, they take them anyhow.
Ata soki bazali banani, bauti wapi, bakoyamba bango kaka.
Now we find again that this mark of the beast that was formed here.
Sika watomoni yango lisusu. Ele mbona nyama oyo. Esale baki awa.
America is number 13.
America. Motango na yango ezali zomi na misato.
It was born with 13 colonies. It had a flag, it had 13 stars, 13 stripes.
Ebandaki na bakoloni zomi na misato. Ezalaki na bendele oyo, ezalaki na minzoto zomi na misato. Banzela zomi na misato.
And it even appears in Revelations, the 13th chapter.
Pe, ezali atako bima na imuniseli. Mokapo ya zomi na misato.
And America has always been a woman represented on our coins.
Pe, na America, mbongo na biso ya bibende, ezalaka tango nyonso na elongu ya mwasi.
Even the Indian head on a penny is a woman's profile.
Ata moto ya Indien, oyo ezali likolo ya san moko, ezali elongu ya mwasi.
We know that, know the history of it.
Toyebi yango. Toyebi lisolo yango.
Everything, the Liberty Bell and everything, yeah, the Liberty, Statue of Liberty is everything a woman.
Biloko nyonso. Ngonga ya bosomi. pe nyoso mosusu bonsomi ekeko ya bonsomi pe nyoso ezali mwasi.
A woman number 13. See?
Mwasi motango zomi na misato bomoni.
Now, it's beautiful to see those things.
Bongo ezali kitoko komona biloko yango.
And now I have predicted by a revelation from God or a vision in 1933 that seven things would happen before the end time.
Pesikawa, nalobaki liboso, nanzela na imuni seli, kouta na nzambe, to na imuni neli, na mobu 1933, ete makambo sambo, eko salema liboso na suka na tango.
And at one of them at Mussolini, who was then becoming dictator, he would become dictator.
Na bongo moko na yango ezalaki ete Mussolini oya banaki kokoma mokonzi yango ete akoma mokonzi yango.
And also you'd make an invasion and go down to Ethiopia and would take Ethiopia.
Pe akokota na Ethiopia. Pe akokende kuna. Pe akobotola Ethiopia.
In the spirit it said he shall fall at his step.
Pe molimo yango alobaki akokweya na makolo na ye.
I wonder if there's any old timers still left in a tabernacle. Remember me saying that in the Redmond's Hall down here when we preached many, many years ago.
Nazali komi tuna. Soki ndeko moko ya kala akoki kozala awa na losambo. Oyo abosani te ete na lobaki yango kuna na old Redman. Tango nazalaki koteya eleki bambula ebele ebele ebele.
Is there one in the building tonight that's left from down there from the old Redmond's Hall when I preached that?
Ndeko moko akoki kozala awa na pokwa oyo. Oyo atikala kati na bandeko oyo bazalaka na old Redman tango na teyaki.
When they had the NRA out way back time of Roosevelt's first term.
Tango na NRA ezalaki na ino kala penza tango Roosevelt azalaki na bokonzi po na mbala ya liboso.
I guess there's not a one in here.
Na bazi ata ndeko moko azali awa te.
Is there one?
Moto moko azali.
Yeah, one. There's one, yes, Miss Wilson. I remember her.
Iyo. Moko. Azali iyo. Madame Wilson, nabosa diete.
My wife, sitting in the back.
Mwasi nangai, afadi kule na suka.
Two left out of the old generation of those. In that day.
Bandeko mibale batikali. Kati na bato ya kala oyo bazalaki na ileko wana.
That when they said this NRA was the mark of the beast, I said nothing to it, not at all.
Tango bazalaki koloba. Ete NRA. Nde ezali elemo na nyama. Nalobaki, yango ezali nalikambote, ata mokete.
The mark of the beast don't come here, it comes out of Rome.
Elemo na nyama, eko uta awate, eko uta na Roma.
And it can't be the mark of the beast.
Pe yango eko kikozala, elemo na nyama te.
And I remember that these things are said.
Pe si kawa mumi kanisela ite, makambo yango, elobamaki.
Said Adolf Hitler would come to a mysterious end.
Nalobaki Adolf Hitler sukana ye kozala likambo ya kokamwa.
And he would declare war on the United States.
Pe akosenda etumba na États-Unis.
And they'd build a great concrete thing that they'd even live in it.
Bakotonga eloko eloko moko ya munene ya beton. Na lolenge te bato, bakofanda ata kati na yango.
And right there, the Americans would take a horrible beating at this.
Pena isika yangonde, basoda ya Amerika. Bako beta manandenge ya somo, kuna.
And it was a Siegfried line, 11 years before it was ever started to be built.
Pe zalaki, nde linye, Siegfried, mbula zomi na moko, liboso kutu, babanda kotonga yango.
And then said, but he would come to an end and the states would win the war.
Nasima nalobaki, kasi akosuka, pe États-Unis, bakolonga etumba.
And then said that there's three isms Nazism, fascism, and communism.
Nasima na loba kiete, ba isme ezali misato. Nazism, fascism, na communism.
And I said they'll all wind up in communism. Russia will take it all in communism.
Pena loba ki, nyonso wane ekosuka na communism. Russie, ekomela nyonso wana na kati ya communism.
And I said then, science is going to be so great, man's going to get so smart till he'll invent so many things, until he's going to make an automobile that looks like an egg.
Pena lobaki, zebi ekokola mingi penza, bato, bako koma na mayele mingi, bako sala biloko mingi kino, bako sala motu kamoko yo, eko sala lokola liki.
It'll have like a glass top on it. And it'll be controlled by some other power than a steering wheel.
Oyo ekozala na eloko moko lokola talatala likolo na yango. Pe bakotambwisa yango na nguya mosusu kasi na yenda te.
And they've got the car.
Pe basili kosala motuka yango.
And I said then the morals of our women is going to fall in such a degraded thing to go be a disgrace to all nations.
Pe na lobaki na sima bomoto ya basi na biso ekokwe ya mingi. Pe bakosala makambo ya soni peza na lolengete. Bakosala lisusu na motu ya te po na bikolo nyonso.
They're going to wear man's clothes.
Bakolata bilamba ya mibali.
They're going to keep taking off their clothes till actually they come down like they got their underneath clothes on. That's all.
Bakokoba kolongola bilamba na bango kino. Ete bakotika la bobele na bilamba. Nabango ya se, esili.
And finally they'll come to wearing just a fig leaf.
Pe suka suka. Bakoko makolata bobele, lokasa ya mosuke.
And if you notice in last month's Life magazine, they had the woman with the fig leaves on.
Pe soki botali, nazuna le Life ya sanza ileki, batiaki mwasi moko yo, alatiaki kasa ya mosuke.
And that's the new evening frock. Or gown, what they wear every evening.
Pe yangonde la ba ya fete ya mikoloyo, to robe, oyo, bakobi kolata na pokwa.
Transparent can see through it. On the fig leaves, just hides a certain spot of her body.
Izali komoni sanzoto. Ukoki komona nakati. Kasa ya musuke. Izali kobomba bobele eteni moko ya zoto na ye.
With strapless or strap. Unstrapped bathing suits, the top of it, exposed body.
Na ba maillot de bain. Oyo ezangi ba bretel. Na likolo na yango. Ezali kotika nzoto polele.
And how those things has happened.
Pe makambo yango esalami penza.
Then I said I seen a woman standing in the United States like a great queen or something.
Na sima, na lobaki. Na moni mwasi moko atelemi na États-Unis lokola mwasi mokozi monene to eloko moko ndenge wana.
And she was beautiful to look at but wicked in her heart.
Pe azalaki kitoko na kotala ye kasi azalaki na motema mabe.
And she made the nation step go at her step.
Pe azalaki ete ekolo etambula elanda matambe na ye.
But I said finally he told me look back east again.
Nasima na lobaki nasuka.
And what I did, I seen looked like as was the world had exploded.
As far
as I could see, was nothing but sticks and smoldering rocks that had been blown up out of the earth. And these were to happen before the end of the world. And five of the seven has already happened in 33
years.
There we are. Back to the end time.
Tokobinde wana. Tozongi na tango ya suka.
And I spoke against that denominational system right then.
Pekaka na eleko yango, nazalaki ko pamela mimesano ya bibongiseli.
And I still believe tonight that it's a cesspool, that it's a place where the filth run into it.
Pena zaliko koba kondima na pokwa oyo ete zalili bulu ya zongo ete zalie sika oyo bosoto ekedaka.
I can't believe that God would ever take such a thing in his church.
Nakokiko nimate ete nzambe akokiko koti sayeloko ya bongo kati ya lingoba na ye.
Because it's got to be born of the Spirit of God and it cleansed before it can be called his.
Po ete sereli ko bota banamolimo na nzambe pe ko peto na baliboso ete ekoka kotanga na ye.
The mystical body of Christ, we are baptized into it by the baptism of the Holy Ghost.
Nzoto na Kristo oyo ikomoa na kate tobatisa baka kati na yango na nzela na libatisi ya molimo santo.
Yes, this cistern system is certainly a perfect example of denomination.
Iyo mimesano ya mabulu oyo ezali peza ndakisa oyo bongi ya bibongiseli.
A wise man or to look and never to go into it.
Moto na bwanya azengelaki kofungola miso pe po akota kuda soki mokete.
For God has proved through the ages that he's against it and never did work with it.
Pamba te nzambe atalisi polele kati na bileko ete azali kotebe yango pe asala naino na yango te.
Any group, any time a man raised up with a message like Luther, Wesley, or so forth, and Smith and Calvin and them.
Etonga nyos, tango nyoso moto moko azalaki koya dasango. Ndakisa Luther, Wesley, pe bongo na bongo, Smith, Calvin, naba mosusu.
When they started the organization, God laid the thing on the shelf and never did visit it again in a revival.
Kaka tango bazalaki kobanda ebongiseli, nzambe azalaki kotia yango pembeni, pe azalaki lisusu kokende kotala yango kati na kolamukate.
Look through history.
Boluka kati na masolo ya kala.
There has never been a time that God ever took a denomination and made a revival out of it. Nowhere.
Na tango moko te, nzambe akamata ebongiseli, po na kobimisa kolamuka uta na yango.
Then through history and by the Bible proves that it's a filthy thing in the sight of God.
Boye, na masolo ya kala, pe na nzela na Biblia, etalisami polele ete ezali eloko ya mbindo na miso na nzambe.
So I don't want nothing to do with it. And that's why I'm against it.
Na bongo na zali na tira na yango te, pe yango wana na treme na kayango.
I'm trying to get the people out of it. We are invited, like in Israel, so is it now, to look to Israel for examples.
Ndenge salamaki na Isalele, izalipe bongo sikawa, to biangami, kotala Isalele, pona kozwa ndakisa.
They, as long as they stayed with that fountain, they were all right.
Bongo natango nyoso oyo bazalaki kokangama na liziba yango. Bazalaki malam.
But when they got to hewing themselves cisterns, man-made systems, then God left them flat.
Kasi tango babandaki, komitimo lela mabulu, mimesano oyo bato basali, nzambe atikaki bango wana.
He'll do us the same.
Akosala pe bongo ponabiso.
They have forsook him, the fountain of living water.
Basundoli ye, liziba na mai na bomoi.
That was the complaints that God had against him.
Yangonde likamboyo zambe, apamela kibango.
To make something that they could say, you see what we have done.
Komisale la iloko moko oyo bakokaki koloba bomoni iloko tosali.
Now when in the time of the travel of Moses.
Sikawa na tango ya mobembo na Mose.
When God by grace had given them a prophet.
Tango nzambe na ngolu. Apesaki bango mosakoli.
Had given them a pillar of fire to go before them. Had vindicated it by signs and wonders.
Apesa ki bango li konzi na moto mpo etambola liboso na bango. Atatola ki yango na bilembo pe bikabwa.
Grace had provided all these things.
Ngolunde epesa ki biloko nyonso oyo.
Israel still wanted Saul law.
Yisalele bazalaki kaka na posa. Bazalaki kaka komona mobeko.
They refused grace to take law.
Baboya ki ngolu pona kozwa mobeko.
That's exactly what the people does today.
Ezali penza oyo bato bazali kosala lelo.
They refuse the word to take a denominational system. Because in that they can do what they want to and get by with it.
Bazali koboya liloba. Pona kozwa bimesano ya ebongiseli. Po ete na kati kuna bakoki kosala oyo balingi pe kozanga etumbu.
But you can't do it in Christ. You've got to come clean and clear in order to be in Christ.
Kasi okoki kosala yango kati na Kristo te. Osengeli kotika yango mbala moko po na libela. Po na kozala kati na Kristo.
Leaving the artesian well for a man-made system or sister.
Kotika liziba po na mimesano to libulu oyo bato basali.
Could you imagine someone doing it?
Okoki, kokanisa ite moto, asala bongo.
Could you imagine the mental conditions of a person that could drink at a fresh artesian well and would leave that for a man-made cistern with frogs and lizards and wiggle tails and everything else in it?
Okoki kokanisa, lolenge ya bongo ya moto yo, akokaki kobela mai ya sika ya liziba. Bongo atika yango pona libulu oyo bato basali na magbololo miselekete mataka pe nyonso mosusu na kati.
It don't seem even sensibly to be right, but that's just exactly what the people has done.
Na mayele ya bomoto ezali komona na ete ezali ata malamu te kasi ezali peza likabo oyo bato basali.
They've left the word, the true fountain of God's source and power, to drink out of cisterns and make themselves cisterns.
Batiki liloba, liziba ya solo ya nzambe, pe ya nguya na ye, pona komela mayi ya mabulu, pe komisale la mabulu.
Same as they did then, they have done it now.
Kaka ndenge basala ki kala, basali pe bongo lelo.
He said, they've left me here, he said, here in Jeremiah 2 and 14 or 13 rather.
Balobaka. Alobaki batiki ngai. Awa alobaki. Awa na Yirimia mibale zomi na mine. To zomi na misato. Nde.
He said, they have left me the fountain of living water.
Alobaki batiki ngai. Liziba ya mai na bomoi.
Now we see what a cistern is.
Sikawa, tomoni eloko nini libulu.
We see what it catches.
Tomoni biloko oyo yango e yambaka.
We see how it's made. It's a man-made thing. It comes off of a dirty roof.
Tomoni ndenge esalemaka. Ezali eloko oyo bato basali. Oyo ewutaka likolo na motondo ya bosoto.
The water that falls down. Hits on a dirty roof and it only washes the roof off.
Mbula uyo enokaka. Ebeta kalikolo na motondo ya bosoto pe. Ezali penza komema nyonso uyo ezali likolo na motondo.
Puts it down through a man-made trough, through a man-made spout, into a man-made tank.
Elekisaka yango na nzela ya mayi oyo bato basali. Na tiyo oyo bato basali.
And all the filth gathers in there, and the germs, and the lizards and frogs and things of the land like that.
Pebo soto dioso e sangana kakuna. Pe mi kolobe, mi selekete, magbololo. Pe banyama mike oyo ezali na zinga zinga, balinga kayango.
And notice they are the unclean animal. Wiggle tail, stagnated.
Pe, botala, ezali badiyama ya mbindo, mataka, ya mai ya bosoto.
A wiggle tail can't live in clear water.
Litaka, akoki kobika na mai ya peto te.
If it does, it kill him.
Soki afadi wana, ekoboma ye.
He's got to be in the stagnation.
Esengeli ete azala kati na mai ya bosoto.
And that's the way it is with a lot of these parasites today.
Izalipe bongo pona ba parasite mingi alelo.
You can't live in the fresh water of the Holy Spirit.
Okoki kobika kati na mai ya sika ya Molimo Santo te.
That's why they're so firmly against the word and say it contradicts itself, there's nothing to it.
Yango wana ba telemelaka liloba makasi boye pe balobaka ezali komitemela yango moko ezali nantina moko te.
It's because they have to have some kind of a stagnated pool to wiggle in.
Right? Ezali po basengeli kozala na mwa mai ya bosoto po baningana kati na yango ya solo.
That's the same way it is with frogs and with lizards and with tadpoles and such as that.
Ezali pe bongo po la magbololo po la miselekete pe po la mataka banyama ya mutindo wana.
They've got to get around the swamp or the stagnated pool to live, for it's their nature to live there.
Po la kozala na bomo esengeli bazala kati na mai oyo etambola kateto mai ya bosoto. Pamba te lolenge na bango ezali ete babika wana.
And you can't change the animal till you change its nature.
Pe okoki kobongola nyama te soki obongoli lolenge na yete.
And you cannot make a man see the word of God till his nature's been changed.
Pe okoki kosala tete moto amona liloba na Nzambe soki lolenge na ye ebongwani te.
And when his nature is changed from what he is to a son of God, and the Holy Spirit comes into him.
Betango lolenge na ye bongwani. Atiki lolenge na ye pe akomi mwana Nzambe pe Molimo Santo akoti kati na ye.
The Holy Spirit wrote the word of God.
Molimo Santo nde akomaki liloba na Nzambe.
Today I was talking with my good friend Dr. Lee Vail, who's present now.
Lelo nazalaki kosola na moninga na ngai ya motema Dr. Lee Vail. Oyo azali awa sikawa.
And he's quite a theologian. And so we usually have some pretty good discussions on the scripture.
Azali penza moto na likindo na bongo na mombesa noto. To solo la kamwa mingi likolo na makomi.
Very smart.
Azali mayele mingi.
And he asked me one time what I thought about the initial evidence of the Holy Ghost. Was it speaking in tongues?
Mokolo moko atuna kingai. Likalisi na ngai po na oyo etali ndanga ya liboso ya Molimo Santo. Boye, ezali minoko na sika.
It's been many years ago.
Ikambo yango eleki mibu ebele.
What's it do? Can't see that.
Nalobaki te. Nazali komona yango te.
He said, neither do I. Said, though I've been taught that.
Alobaki, ata ngai pe. Alobaki, nzoka nde, batayanga bongo.
He said, what would you think would be an evidence?
Alobaki, bongo po na yo. Ndanga yango ekoki kozala nini?
I said, the most perfect evidence I can think of is love.
Nalobaki, ndanga oyo ebongi be koleka. Po na ngai, etali boningo.
And so we got talking on that.
Bongo, tobandaki kosolola likolo na yango.
And then I thought that sounded pretty good, so just help that if a man's got love.
Nasima. Na monaki ekokaki kozala solo bongo na kanga makina yango soki moto azali na bolingo.
But one day the Lord in a vision straightened me out.
Kasi mokolo moko mkolo nazane moneneli asembola kingai.
And he said that the evidence of the Spirit was those who could receive the word.
Pe alobaki ete ndanga ya Molimo ezali nde baoyo bakoki koyamba liloba.
Neither love nor speaking in tongues, but receiving the word.
Bolingo te, minoko ya sikape te, kasi ezalinde koyamba liloba.
And then Dr. Vail was saying to me that that is scriptural.
Bongo Dr. Vail, alobela kingayete, ezali kati la bakomi.
He said, because in John 14, Jesus said, when He, the Holy Ghost, has come upon you, He will reveal these things to you that I've taught you and will show you things to come.
Alobaki pamba tena Yohane zomi na mine Yesu alobaki. Tango moli mosanto akoya likolo na bino. Akoboni sabino makambo oyo na lakisaki bino. Pe akoyebisa bino makambo oyo koya.
So there is a genuine evidence of the Holy Ghost. Hallelujah.
Boye yangonde danga ya solo solo ya moli mosanto.
He's never told me anything wrong yet.
Naino ayebisanga likambo ya lokutate.
That it is. The evidence of the Holy Ghost is he who can believe the word. You can receive it.
Bongo ezali danga ya moli mosanto. Ezali nde moto oyo akoki kondima liloba. Okoki kozwa yango.
Oh, Jesus never said when the Holy Ghost has come, you'll speak with tongues.
Pamba te Yesu alobaki te. Tango moli mosanto akoya.
He never said the Holy Ghost come you do any of those things.
Alobaki tete tango moli mosanto akoya bokosala mokola makambo wana.
But he said he will take these things of mine and show them to you.
Amen.
And will show you things that is to come.
Kasi alobaki akozwa makambo oyo epai na ngai pe akoyebisa bino yango pe akoyebisa bino makambo oyo ekoya.
So there is a genuine evidence of the Holy Ghost according to Jesus himself.
Na bongo yango nde ndanga ya solo solo ya molimo santo. Kokokada na maloba na Yesu ye moko.
So all these sensations and things that people have and still live on, you can see why they do it.
Boye, kotuntu kanyoso oyo na makabo oyo bato, bazali na yango pe, bazali kokoba, kobika na yango.
See, it becomes a denomination or stagnated pool.
Bomoni, ekobi ebongiseli, to mai ya bosoto.
And there'll never be a denomination made upon the perfect word of God.
Pe ebongiseli mokote kosala malikolo na ko na liloba na nzambe oyo ebongi be.
It can't do it because you can't nominate or denominate God.
E koki kosale bate. Po o koki te. Koko misanzambe lingomba to e bongiseli.
No, sir.
Te, monsieur.
The reason is, you get a bunch of men who can believe the word. Let them start an organization.
Tina na yango ezaliete. Soki bozwi bato oyo bakoki kodiba liloba. Tika bango babanda e bongiseli.
The first thing you know, in a year's time, there's a bunch of rickies in there that you couldn't do nothing with.
Mbala moko kati na mbula moko. Eko tonda na ba riki oyo. Okoki kosala na bango eloko mokote.
They got a hole, you can't do nothing about it.
Bangunde bakosiba makamo na maboko na bango. Pe okoki kosala eloko te.
It's not God's system.
Nzambe asala kabongo te.
It isn't. So we know that that thing's out and becomes a sister.
Te. Na bongo toyebi ete likabo yango. Ezali libanda. Ekomi libulu.
And becomes a place where each one will compromise on this, that, or the other to get members in there. Or let people come in.
Pe komi esika oyo moto na moto. Ako sala boyoka lida likambo oyo, oyo kuna, to oyo mosusu. Pona kokoti sabato. To kosala ete bato, bakota.
We find out this system started one time back in the Israelite days when they was digging these cisterns.
Tomoni ete momesano yango ebandaki na eleko moko boye kala na tango ya bana Isalele tango bazalaki kotimo na mabulu wana.
And there was a man and a bunch of Pharisees who had dug some cisterns.
Mobali moko na etonga ya bafarisai basilaki kotimo na mabulu.
And they had a man named Herod and he was a proclamator, governor of the state.
Bazalaki na mobali moko na kombo Elode. Oyo azalaki bokozi. Moyangeli ya etuka.
And he come down to hear a man that didn't fool with their denominations.
Pe ayaki koyoka mobali moko. Oyo azalaki ko bebi satango na ye na bibongiseli na bangote.
He was a prophet.
Azalaki mosakoli.
And no prophet ever had anything to do with the denomination but hated it.
ata mosakoli moko te asila kozala na tina na ibongiseli kasi bazalaki koyida yango.
This prophet began to say, don't you begin to say within yourselves, we have Abraham to our father, because I tell you that God's able these stones to rise children of Abraham.
Mosakoli yango abanaki koloba bobanda koloba kati na bino boko te ete tozali na tata na biso Abrahama pona lobi na bino ete nzambe akoki kobimisela Abrahama bana na mabanga oyo.
And they brought out a dignitary to hear him.
Batinaki moto na lokumu po aya koyoka ye.
And this dignitary had took his brother's wife away from him and married her.
Moto na lokumu yango abotolaki mwasi ya ndeko na ye pe abalaki ye.
What did that man walk out to his face and say?
Pe eloko nini mobali wana ayaki koloba liboso na ye?
They thought he would compromise and say, now, sir, you have your nice seat over here.
Bakanisa kete, akosala boyokani, pe akoloba, sikawa mitie, yo fanda na kiti ya kitoko awa.
And you already, I'm so glad you're here to hear me today.
Pe, osegela ki, nazayi na etsengo mingi ndenge oyeko yokangai awa lelo.
John walked right up in his face and said, it's not lawful for you to have her.
Yohane akendeki liboso na ye penza pe alobaki. Ezali malamu te po na yo ete obala ye.
The very first thing he said, he bawled him out for his sin.
Likambali boso penza. Oyo alobaki. Apamelaki ye po na lisumu na ye.
See, denominations make stagnant pools where man can live with women.
Bomoni. Bimoni seli ezali kobota maya bosoto. Epai wapi mobali akoki kobika na basi.
And then women can carry on and cut their hair and wear shorts and anything else and call themselves Christians.
Pibasi yango bakoki kosala oyo balingi. Kukata suki, kolata, bakupe, pe nyoso mosusu, pe kobibenga ba Kristo.
But a genuine fountain, hallelujah, of the power of God, it can't stay there because it pushes it out.
Kasi lizipa oyo ya solo solo, hallelujah. Yanguya na nzambe, iko kiko fanda wana te, po iko buaka yango libanda.
I am the fountain of living waters.
Nazarili ziba ya mai, na bomoi.
They left me to dig themselves some cisterns.
Batiki ngai, po na komitimo lela mabulu.
Now a fountain of living water, we find out what is a fountain of living water.
Nzokande liziba ya mai na bomoi. Tomoni liziba ya mai na bomoi. Ezali nini?
We find out what the cistern is. Now what is the fountain of living water?
Tomoni eloko nini libulu. Sikawa liziba ya mai na bomoi ezali nini?
It's an artesian well.
Ezali libulu ya solo solo.
An artesian well, what's that, Brother Branham?
Libulu ya solo solo. Ezali nini, Ndeko Branham?
It's a well that it's always comes from beneath and pushes its water out.
Ezali bulu oyo moto na yango euta kana sera mabele pe ebwaka kamai na yango libanda.
It's flowing all the time.
Etiola katagonios.
It is self-supporting.
Emikoki yango moko.
Always fresh and clean. An artesian well, a fountain of living water.
Ezalaka tagonioso sika. Pepeto, libulu oyo ya solo solo, liziba ya mai na bomoi.
It's not dead, stagnated, it's living.
Ekufaka tepe, ezalaka ya bosoto te, ezali na bomoi.
It's constantly changing, bringing up something new all the time.
E bongwa na katango nyoso, e bimisa katango nyoso, e loko ya sika.
Moving on, coming from its resources.
Ekobaka kobata uta na moto na yango.
It draws its resources from its bed.
Makasi na yango euta kana na se.
Which is still a fountain of living water spraying up.
Oyo ezali yango pe ezali liziba ya mai na bomoi. Oyo ezali kobima.
Self cleansing is clean, pure, clean water.
Emi peto la kayango moko. Ezali mai na peto ya kitoko ya peto.
It's self-supporting. You don't have to wait for the rains to fill its tank up.
Emi koki yango moko. Ozali na tina ya kotela mbula po etondisa ebombelo na yango te.
It's always a bubbling up. Gives us water free.
Etokaka tango yoso. Epesaka mai na yango ofele.
You don't have to pump it, wind it, twist it, or join it.
Ozali na tina te ya ko pompe yango, ko matisa yango, ko balola yango, to ko kota na yango.
It's just a fountain of living waters.
Ezalika kaliziba ya mai na bomoi.
You know, you take these old cisterns, you have to crank it and crank it and crank it and pump them and everything to get a little less stagnated water out.
Boyebi kamata mwa mabuluwana. Osegeli ko balola, ko balola, ko balola manivelle. Ko pompe pe nyonsu. Pozo a mwa mai wana ya bosoto. Ha!
But a fountain of living water gives it out free without pumping, joining anything else.
Kasili ziba ya mai na bomoi. Epesa kayango ofele kozanga ko pompe kokota to eloko mosus.
Oh, I'm glad for that fountain.
Amen.
Yes, sir.
Oh, nazali na esengo pona liziba yango iyo, monsieur.
It needs no strainer on it to take the parasites out.
Ezali na bosenga ya e kongoleli likolo na yango te pona kolongola mikolope.
For it's coming so deep down there in the rock. Amen. Until there's no parasites there.
Pamba te ezali kouta na sepenza na kati ya libanga na lolengete ba parasite ezali kula te.
It don't have to have an educational rag hanging on it. That's right.
Ezali na tina ya kozala na kitendi ya kelasi likolo na yango te ya solo.
Some worldly made system of man made denominational wisdom to tell you before a psychiatrist whether you're able to preach or not.
Mwa mimesano ya mokili ya bwania ya bibongiseli oyo esalemi na bato mpona koyebisa yo liboso na psychiatre soki ozali na makoki. Ya kote ya tote.
It don't have one of those filthy rags hanging on it.
Ezali na kitani moko ya bosoto likolo na yango te.
It push it right off as soon as you put it on there.
Eko bwaka yango pembeni. Kaka tango okotea yango likolo na yango.
You can't do it.
Okoki kosala yango te.
That well is bubbling up all the time.
Liziba wana. Eto kaka tango nyoso.
You put one of them rags on it, throw it from out of the one side to the other.
Soki oti, kiteni moko likolo na yango, eko bwaka yango mbala moko, nangambo moko, to mosusu.
It don't have no time for a denominational rag on it.
Etali na tango, yakotika kiteni ya ibongise likolo na yango te.
You don't need no filter, no strainer, no pumping, no jerking, no nothing else.
Ezali na bosenga ya ekongoleli te. Kiyungulu te, ko pompe yango te, ko ningisa yango te, eloko mosusu te.
It's just there bubbling up.
Ezali kaka wana, ezali kotoka.
It don't have to depend on local rains to fill it up.
Ezali na tina, ya kotale la bambula na biso awa, pona kotonisa yango te.
Rains are revivals.
Mbula. Elingi koloba, kolamuka.
For that fountain, that's at the fountain of life.
Epai wapi liziba yango. Oyo ezali liziba yango ya bomoi.
Where the carcasses, the eagles will gather.
Amen.
Esika ebebe ezali, kuna bampongo, bakoyangana.
You don't have to pump up a revival, you don't have to pump up nothing.
Ozala tida ya kopompete po, na kozwa kolamuka.
Only thing you have to do is just come to the fountain. It's always full of good fresh water, and there's no end to it.
Ezalaka tango nyonso ya kotonda na mai kitoko ya sika. Pe ezalaka na suka te.
It just keeps on bubbling.
Etoka kaka tango nyonso.
Don't have to go to the sister and say, well, if it rains and washes off the barn, we'll have something to drink.
Ozali na tina ya kokende na libulu te koloba. Eh, soki mbula ebeti pe ememi mbindo nyonso ya ndako ya bibwele tokozwa mai ya komela. Bomoni?
Mama, not this.
Oh la la, oh la la. Boyete.
That artesian well spurting forth good cold water all the time.
Lizibao ya solo solo ibibisaka mai ya kitoko ya malili tango nyonso.
You can depend on it.
Okoki kotiela yango motema.
You don't have to say, well, I'll go to this old cistern.
Ozali la tida te ya koloba. Eh, nakokende kuna, nalibulu wana.
We used to drink out of it, it hasn't rained in a long time.
Tozalaka komela mai na yango. Kasi elekita mulayi, mbula ebeti te.
I'll tell you, it may be dry.
Tala. Iko yiko zalaete ekauka.
That's why some of these man-made systems are.
Mimesalo mosusu yo bato basali. Ezalaka de bongo.
You can go in if you got a big something going on, a big kaboo or selling something or some kind of a, something going on.
Ukoki kokota kuda. Soki ozali na mombongo moko monene. Oyo ezali kotambola. Mayele mabe ya koteka biloko to likamo moko boye.
A big parties and things going on, bunko games and parties in the basement, and everything, you might find a full house.
Ba fete ya minene pe. Makaboyo esale makakuna, masano ya loto, bafeti, ndako danse na mapele. Pe nyonso wana, ukokiko kuta bato, batodi meke.
But where you go to where that fountain is bubbling up, always the people there getting a good cold drink of water.
Kasi soki okeyi, esika liziba, ezaliko toka tango nyonso. Bato bazali kuda, bazali komela mai ya kitoko ya malili.
You can depend on it.
Okokiko tiele ya ngumu tema.
Say they haven't had a revival for 10 years.
Okoloba. Ele kimbula zomi bazali na kola mukate.
If you live with that fountain, she's always got a revival going on.
Soki ofandi pembe na liziba yango. Ezalaka na kola mukatango nyonso.
Like the little Welshman said.
Ndenge, elenge mobali yamboka kala alobaki.
One time, when they had the Welsh revival going on, there's some dignitaries from the States.
To, mokolo moko tango, kulamuka, yamboka gale, zaraki daino. Bato ya lokumu, bayaki oyo bautaki, na États-Unis.
Some of these great doctors of divinity went over to Wales to find out where and what all this was about.
Ndambo na balakisi minene yalikindo, bakendeki na mboka gale, pona komona isika pe, ndenge makambo yango,
so they had on their turnaround collars and their plug hats and just walking down the street.
Bongo, kingo, ya bilamba na bango. Ibaluka kina sima. Na, bikoti na bango ya milai lokola kikalungu. Bazalaki kotambola na nzela.
Here come a little cop along, wearing his little billy club in his hand.
Pe lenge polisi moko, akoma kiwana. Azalaki kobalola mwa lingenda na ye na loboko.
Whistling down at the cross where my Savior died, down there for cleansing from sin, I cried, there to my heart was a blood applied glory to his name, walking down the street.
Peko beta piololo, na ekulusu, esika mobiki sinanga akufaki. Kuna, pona bolimbi si na masumu, na lelaki. Kuna makila, etiamaki, na motema na ngai, kembo na kombo na ye, wana azalaki kotambola na nzela.
So they said, this seems to be a religious man, we'll go ask him.
Bongo balobaki, mobali oyo, azale lokola mosambeli, toke ne kotuna ye.
And they said, mister.
Balobaki na ye, monsieur.
Said, yes, sir.
Alobaki, iyo monsieur.
He said, we are here from the United States. We're a delegation.
Alobaki, touti na États-Unis.
We come over here to investigate the Welsh revival, so-called.
Toye awa pona koluka koyeba, likambo oyo bazali kobenga kolamuka ya mboka Gal.
We are doctors of divinity, and we are here to look it over.
Biso tozali balakisi ya likindo. Toyei awa pona kotala yango malamu.
He said we want to know where the revival is and where it's held.
Alobaki, toningi koyeba esika kolamuka yango ezali. Pe esika ezali kosalema.
He said, sir, you have arrived. I am the Welch revival.
Alobaki, monsieur Bokomi. Ngainde kolamuka yamboka Gal. Amen.
The Welch revival is in me. Here's where it's at.
Kolamuka yamboka Gal. Ezali kati nangai. Ezali kosale mande awa.
That's the way it is when you live by that fountain of living waters.
Ezali kabongo tango moto. Ezali kobika pembeni na liziba na mai na bomoi.
It's living all the time, bubbling over and over and over and over. There's no end to it.
Ezali na bomoi tango nyoso. Ezali kotoka, 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 pe kotoka. Ezali na sukate.
Now go see if some water, if we had a rain here not long ago. That's not it.
Ezali te. Kende kotala soki mai ezali. Soki mbula ebeti mikolo oyo. Ezali bongo te.
It's that fountain of living water.
Ezali nde liziba wana ya mai na bomoi.
As I say, it gives us water free.
Ndenge na lobaka. Epesaka mai na yango ofele.
Don't have to put rags on it to find out.
Ezali na tina ya kotia kitendi likolo na yango te. Po na koyeba.
Some educational rags for you. Send him out to preach and see if he spells his words right, speaks them right.
Kitendi ya kelasi. Libosete bako kakotinda ye akende kotea. Peko yeba soki ya komaka malamu, soki alobaka malamu.
If he uses nouns and pronouns and so forth and adjectives.
Soki asale laka bakombo, pe makitana, pe nyoso wana na mabakema.
Many of them don't even know what they are. But he's living at the fountain just the same. So you just say.
Mingi kati na bango bayebi ata oyo yango ezalite. Kati ata bongo azali kaka kobika pembeni na ziziba. Pomoni, ata bongo.
It don't have to depend on the local rains to fill it up or the local revivals. For
yango etale la kabambula na biso awate. Pona kotondi sa yango. Toko la muka na biso awate.
You don't have to do that. For its power and its purity is within itself. That's where the word is. Its own power. When a man can receive it in his heart, it's got its purity. It's got its power.
Tango moto ayambi yango na motema na ye. Ezali na bopeto na yango kati na yango. Ezali na nguya na yango kati na yango.
It's right in the word itself. Springs forth to life.
Ezali penza na kati na liloba yango moko. Ezali kobimisa bomoi.
Israel would get away from it. They'd get in trouble.
Tango yisalele bazali kokene mosika na yango. Bazali kozwa kwokoso.
Every time they got away from it, they got in trouble.
Natango nyoso bazaiko kene musika na yango, bazaiko zwa kokoso.
Same as we do now.
Izalipe bongo po na biso sikawa.
When the revival gets away from that, then it's no good.
Soki ko lamukeke imo sika na yango, natango wana, izalina tina te.
It digs itself some wells and, or some stagnated cisterns, and there it goes.
Izaliko mitimo le la maziba, pe to mabulu ya mai ya bosoto.
But he always helped them.
Kati azali tango nyoso kosunga bango.
The murmuring at the Red Sea.
Ko yima yima na mbu motane.
Then, when they murmured, yet in all that he had promised, made him a promise.
Kuna tango ba yima yimaki, nzoka nde na nyoso wana, alakaka, apesaka bango ilaka.
He should have turned them back right there, the way we'd look at it. But he had promised to take them over there.
Asegelaki kozongi sabango kuna mbala moko. Soki ezalaki biso. Kasi alakaka eta kukumi sabango kuna.
What did he do?
Asalaki nini?
Them children of Israel, he furnished them the pillar of fire and everything for vindication, their prophet.
Nabana ya Isalele. apesaki bango likodi na moto pe nyonso lokola ditatoli mosakoli na bango.
And they let him out there to the sea.
Pe bakambaki bango kuna kino na mbu.
Always is trouble against it.
Pe kokoso ezanga kate po na kotermela yango.
And here come the Pharaoh and his army.
Pe falo na mapinga na ye bakomaki wana.
And you know what God did? He just opened up that red stagnated cistern.
Pe boyebi likambo nzambe asalaki afungolaki bobele libulu motane wana ya mayi ya bosoto.
The Dead Sea is the deadest thing in the world.
Mer Morte ezalaki eloko oyo ekufi koleka nyonso na mokili.
It's really dead, stagnated. Nothing can live in it.
Ekufi penza ezali na bosoto eloko moko te ekoki kozala na bomo ikati na yango.
And he opened it up and set them free on the other side.
Pe afungolaki yango pe apesaki bango bosomi na ngambo mosusu.
He took them to where they wouldn't have to be bound by such a thing as that.
Amemaki bango kino epai basengelaki lisusu kokangama na eloko ya ndenge wana te.
In the wilderness, they found that the tanks could not be depended on. They were dry.
Na biliki, basosolaki ete bakokaki kotale la bibombelo te. Ezalaki kokauka.
Found out they go from one water hole to another.
Bamonaki, bazalaki kotambola.
When they was in the wilderness, they're starving to death for a drink of water. And they go to this tank over here, a pond, it is dried up. They went to another place, it was dried up. They just couldn't think there's ever going to get a drink.
Bazalaki ata kokanisa tete, bakokaki lisusu kozwa mai ya komela.
And then on the most unlikely place in all the desert, they found the water.
Bongo, na esika oyo koki kondima te na kati na biliki mobimba, bakuti mai wana.
It was in a rock. It was in a rock.
Ezalaki na kati ya libanga. Ezalaki na kati ya libanga.
The most unlikely place that a man would find any water would be in a dry rock in the middle of a desert.
Esika oyo moto akoki kondima te ete akoki kozwa mai ezali ne kati na libanga oyo ekauki na kati ya biliki.
But you see, God does things like that in the most unlikely place, in the most unusual way.
Kati bomoni Nzambe asalaka makambo ya ndenge wana. Na esika oyo okoki kondima te na lolenge oyo ya libanda na momesano penza.
That's what we've always had.
Esalamaka tango nyonso bongo.
They think you have to have a big denomination so together.
Bakanisaka ete esengeli kosala lisanga monene ya bibongiseli. Basangana bango nyonso.
Let them all come together and have a great big milling around and so forth.
Pe bato batonde bele. Pe bongo na bongo.
And get thousands to cooperate and all like this to have a revival.
Pe kosala ete bato koto na koto basala elongo. Pe nyonso boye. Po na kozwa kolamuka.
Sometimes God takes a little old guy, don't even know his ABCs.
Tango mosusu, Nzambe azwaka mwa moto oyo ayebi ata abesete.
And right amongst a bunch of illiterate people that hardly knows a right hand from the left, he can raise up a revival that'll shake the world.
Nakati penza ya bato oyo bayebi mokandate, oyo bayebi malamu te bokeseni kati na loboko ya mobali na oyo ya mwasi, akoki kobanda kolamuka oyo ekoningisa mokili.
He did in the time of John.
Asalaki yango na tango ya Yohane.
He done in the time of the prophets.
Asalaki yango na tango ya basakoli.
None of them, as we know, was ever educated.
Mokote kati na bango na ndenge toyebi akotaki kelasi.
But God could get a hold of them and do something with them.
Kasi Nzambe azalaki na makoki ya kozwa bango pe kosala likambo na nzela na bango.
In this rock came forth the waters.
Uta na libanga yango mai ebimaki.
He was a rock.
Yende azalaki libanga yango.
And he commanded this rock and must be smoked.
Pe apesa ki mitindo ete libanga yango esengelaki kobetama.
And he gave abundance of pure, fresh, clean water to everybody that would drink.
Pe pesaki maye bele ya peto ya sika ya pembe epai na bao nyonso bamelaki.
He saved all who would drink from it.
Abikisaki bao nyonso bamelaki uta na yango.
A perfect parallel, John 3:16.
Ekokani peza na Yohane misato zomi na motoba.
God so loved the world that he gave his only begotten Son, whosoever believeth on him should not perish, but would have everlasting life.
Nzambe alingaki mokili na motindo boye ete apesi mwana na likinda na ye moto na moto oyo akondimela ye akufa te kati azwa bomo ina seko.
God smote that rock on Calvary.
Nzambe abetaki libanga yango na Golgotha.
Our judgment is upon him, that from him might come the spirit of life that would give you and me eternal life.
Etumu na biso ekweki likolo na ye. Po ete uta na ye molimo na bomo ye ya. Oyo elingaki kopesa yo na ngai bomo inaseko.
That's a perfect parable of it there in this wilderness.
Ekokani penza na yango kuna na biliki.
They never had to pull, dig, pump, or anything. Just partake of his provided way freely.
Bazalaki na tina soki mokete ya kobenda, kotimola, kopompe, to eloko mosusu. Bobele kosanga na ofele, na nzela oyo abongisaki.
When they didn't have to dig it out of a pond.
Bongo bazalaki na tina ya kobimisa yango na kati na etima te.
They didn't have to pull it up with a bucket.
Bazalaki na tina ya kotoka yango na bakatini te.
They didn't have to have no windle to get it with.
Bazalaki na tina ya kozala na singa pona kotoka na yango mai te.
They just had to partake of it.
Bazalaki bobele kosangana na yango.
And that's all there is now.
Yango nde nyonso oyo esengeli sikawa.
You don't have to join nothing.
Ozali na tina ya kokota na lisanga moko te.
You don't have to get out the altar and work up something, pump in it.
Ozali na tina ya kofukama na etumbelo te pona komisalela eloko moko.
You don't have to say a word over and over and over until you get a confusion of language.
Ozali na tina te ya kozongela koloba liloba moko mbala na mbala na mbala. Kino ete ozwa mobulu ne lobeli na yo.
The only thing you have to do is just partake of him for you. God's provided way.
Likambo moko kaka oyo sengeli kosala ezali bobelete osangana na ye ofele na nzela oyo Nzambe abongisi.
No pumping, no pushing, no nothing. Just take of it freely.
Na kopompete na kopusa te to na eloko mosusu te bobele kozwa yango ofele.
Nothing you have to do, just partake of it.
Ozali na likambo ya kosala te bobele osangana na yango.
That is just believe it. That's all I can say to it.
Elikoloba ndima yango kaka. Yango nde nyonso yo nakoki koloba pona yango.
They never had to do anything for it. Never had to dig for it.
Bazalaki na tina soki mokete ya kosala eloko moko pona yango. Bazalaki na tina soki mokete ya kotimola pona kozwa yango.
They never had to get down and cry all night for it.
Bazalaki na tina soki mokete ya kofukama. Peko lela butu mobimba pona kozwa yango.
They just partook of it. It was smitten and ready. That's right.
Basangana ki bobele na yango. Esilaki kobeta mape ebele maki ya solo.
I'm looking at a man now, sitting in the back of the room here.
Nazali kotala mobali moko sikawa. Oyo afandi kuna na suka.
I remember telling that on an old barn stall one day by a manger.
Na mikanisali ete. Na lobela kiye yango mokolo moko. Na mwandako moke ya bibwele pemeli na ilielo.
And he said, but I'm no good.
Pe alobaki. Kasi, nazali na tina te.
I said, I know you're not.
Nalobaki, na yebi yango.
And I said, I'm not either.
Pe nalobaki, ngai pete.
But I said, you're looking at what you are.
Kasi nalobaki, yo, ozali kotala nde oyo ozali.
Quit looking at what you are, look what he is.
Tika kotala oyo ozali. Kasi talande oyo ye azali.
Amen.
He said, if I could just get rid of these cigarettes, Brother Branham, I'd be a Christian.
Alobaki. Soki na koki bobele kotika makaya oyo ndeko Branham na kokoma mo Kristo.
I said, don't get rid of them. You're trying to get good and then come to him.
Kotika yangote. Ozali koluka kokoma moto malamu. Bongo, oya epai na ye.
He never come to save good men. He come to save bad men that know they were bad.
Ye ayaki kobiki sa bato malamu te. Ayaki kobiki sa bato mabe. Ba oyo, ba yebiete, bazali bato mabe.
He said, well,
Alobaki,
I said, listen, you don't want to go to hell, do you?
Nalobaki, yoka. Olingo kende, nalifelo te. Boyete.
He said, no.
Nalobaki te.
I said, well, you don't have to. He died that you might not have to go.
Nalobaki, Otinami go kende kunate. Afutaki po otindama go kende kunate.
He said, what do I have to do?
Alobaki, eloko nini nasengeli ko sala?
I said, nothing. It's just that simple.
Nalobaki, eloko te. Izali kaka pete bongo.
He said, but if I can ever...
Alobaki, kasi soki mokolo moko nakoki.
I said, there you go back to that cigarette again.
Nalobaki, obani lisus. Ozongeli likambo ya likaya.
Quit thinking about that cigarette.
Tika kokanisa likaya wana.
Just remember, think about him. Yeah. What he did, what he is. Yeah. Not what you are.
Kobosa na te kanisa nde ye. Oyo ye asalaki. Oyo azali. Kasi... Oyo yo zali te.
You're no good and you never was, never will be.
Yo zali na tina te. Ozalaki na yango te. Pe, okozala na yango te.
But what he is, he's the one.
Kasi oyo ye azali yende.
And I said, now the only one thing you have to do, if he took your place down there, you just willingly accept what he did.
Pe na lobaki, sikawa, eloko moko kaka oyo, osengeli kosala. Soki ye azwaki esika na yokuna, yondi makaka oyo ye asalaki.
The only thing you have to do is just accept it.
Eloko moko kaka oyo sengeli kosala. Izali bobele ete ondi mayango.
Well, I said, that's simple, I'll do that.
Bongo alobaki, izali pete na kosala yango.
I said, here's the creek.
Nalobaki, mokele yango oyo, bomoni.
I brought him up here and baptized him in the name of Jesus Christ.
Amen.
Namemaki ye awa pe na batisaki ye na kombo na Yesu Kristo.
Some of these people are sitting here and I know they felt funny at me for doing that. But I know what I was doing.
Bandeko na ye mosusu wazali awa pe na yebiete bamona kinga indenge mosusu tango na sala kibongo. Kasi na yebaki eloko na zalaki kosala.
I seen in the man something that was genuine.
Na mona ki eloko moko ya solo kati na mobali yango.
I could see it there, and I took him and baptized him in the name of the Lord Jesus.
Nazaraki komona yango wana, na yaki na yepe na batisaki ye, na kombo na kolo Yesu.
And when we did that, it wasn't long after that, it was went down to his son's house.
Pena tango yango ye umeraki te sima, na yango na kendeki nandako ya mwana na ye ya mubali.
We seen a vision of a tree being broken at a certain place, and the man fell, almost broke his back.
Tomonaki e moneneli. Yanzete oyo e bukanaki na isika moko boye. Pe moto yango akweyaki mokuwa na ye ya mokongo. Elingaki ko bukana.
Took him in the hospital.
Ba memaki ye na l'hôpitalo.
That night the Lord revealed to me that was the end of cigarettes.
Pe na butuwa na nkolo amonizaki ngai ete ezalaki nde suka ya makaya po na ye.
So the next day he wanted some cigarettes.
Pe mokolo oyo elandaki. Azalaki na posa ya makaya.
I said, I'll buy him a carton and take it to him. You just watch and see. His cigarette days are done.
Nalobaki, nako sombe la ye kartope, nako meme la ye yango. Binobota la malamu pe bokomona. Tango na ye po na makaya isili.
He's never smoked one since, never wanted one since.
Banda wana melali susu makaya te. Pe azalaka lisusu na posa na yango te.
God!
Nzambe!
See, the first thing you've got to do is to come to that fountain.
Bomoni, likabo ya liboso, oyo sengeli kosala, izali ete oya na liziba yango.
You've got to come to that water, realize it's nothing that you can do, it's what he done for you.
Osengeli koya na mayango, ososola ete okoki kosala eloko moko te, ezalinde oyo ye asalaki po na yo.
You don't have to dig, you don't have to pump out, you don't have to quit this, you don't have to quit that.
Oza na tina ya kotimola te, oza na tina ya kopompe te, oza na tina ya kotika iloko yo te, oza na tina ya kotika iloko kuna te.
The only thing you have to do is get there and drink. That's all. If you're thirsty, drink.
Likambo moko kaka oyo esengeli kosala, ezali ete okende kuna pe omela, esili. Soki ozali na posa ya mai, mela.
Now, he was a rock.
Bongo, azalaki libanga.
God smote him for us, and he gave forth abundance of pure, clean water.
Nzambe abetaki yepo na biso. Pe abimisaki mai ya kitoko, pe ya peto, na boike.
He does yet today to everyone that will believe.
Azali pe kosala yango lelo. Po na bawo nyonso balingi kondima.
This is his grace, of course, to his people, us.
Ezali ngoluna ye na tembete, pona batona ye, biso.
Something like there, like the people of today, ready to receive what they can get, but don't want to give any service in return.
Eloko moko ya ndenge wana ezali kuna. Oye kokani na bato ya lelo, babelemi, pona kozwa oyo bakoki kozwa, kasi baboyi kosunga oyo, asungaki bango.
Israel was ready to drink from the rock now, but they didn't want to give God his service that was doing.
Isalele, babele makipo, pona komela mai na libanga, kasi balingaki te, kosale la nzambe musala na ye, oyo baserelaki kosale la ye.
And he's always given us a service.
Pe ye asungaka biso tango nyonso.
You know, we can't even breathe without him.
Oyebi, tokoki ata kope mate, soki yete.
We can't breathe without God's service.
Tokoki kope mate soki nzambe asungite.
That's how dependent we are on him.
Talandenge tosengeli na ye.
And yet, it almost breaks us in two if we try to have to do something for him.
Nzoka nde, tokoma kapene na kopasuka. Soki tomeki kosala. Soki totidemi kosala eloko moko pona ye.
He asks us to do something. Go see somebody. Go pray for somebody. Go help somebody. It almost breaks us up to do it.
So ki asengi biso to sala eloko moko to kende kotala moto to kende ko bonde la pona moto to kende ko sunga moto to koma kapene na ko pasuka pona ko sala yango.
But we don't want to do anything to him for service.
Kasi to linga ka ko sala eloko moko te pona ko sala la ye.
His complaint was, they have forsaken me, the word, and have accepted a broken cistern instead.
Motungisi na ye ezalaki batiki ngai ngai liloba pe bandimili bulu oyo etobwani na isika na ngai.
Except they have forsaken me, the fountain of life, the fountain of water of life.
Bondimi batiki ngai ngai liziba na bomoi liziba na mai na bomoi.
And they desire and would rather drink from a stagnated cistern. Could you imagine that? Could you imagine a person now that here's an artesian well is putting out that fine limestone water?
Moto oyo natango libulu ya solo solo ya mai ezali awa.
Rather the heart of the rocks down there in the sand beds and so forth, just as cold and good as it can be.
Ezali ko bimisa mai ya kitoko. Ezali na calcaire. Oyo ezali ko uta mbala moko na kati ya mabanga. Kuna na kati ya zelo pe nyonso. Ezali na malili pe kitoko na ndenge ekoki.
And would rather drink out of a cistern over there that had washed off the top of the barn, the sheds, and all the outbuildings around the place.
Bongo asepela komela mai ya libulu moko ya bosoto kuna. Oyo, ekombaki motondo ya ndako ya bibwele ya bandako ya manzanza. Pe bandako yo, ezali zinga zinga wana.
Put it right into that cistern there where the seepage of the water drains right back into from the barn, the stables, the stalls, and everything draining right back into the cistern.
Pe koti na libulu wana. Mai oyo elembisi bosoto pe memi yango. Kouta na ndako ya kobomba biloko, ndako ya bibwele, pe ndako ya mpunda, nyoso wana ezali koya kokota na libulu.
And we want to drink out of that before going to that artesian well.
Bongo tondimi. Tomela mai na yango na esika ya kokene na libulu ya solo solo.
There would be something mentally wrong with the person. That's right.
Bongo ya moto wana ikotala malamu te ya solo.
And when a man or a woman will take a denomination on their stand that'll permit bobbed hair, wearing shorts, makeup, all this other kind of stuff.
Peta mobali to mwasi azui ngambo ya ibongiseli. Oye zaliko pesa nzela ya kokata suki, kolata bakupe, kopakola pakola.
And some little kind of a program and all this carrying on.
Pema kama mosusu nyoso wana. Namwa manaka mokoboye namu bulu nyoso wana.
Can go to the bowling alleys and all that nonsense out there and can put up with that.
Pe akokiko kende na masano ya bowling pe bolema nyoso wana pe bazali koyike la yango piko.
And like that better than to do the old fashioned word of God that cuts down and hews out.
Pe bazali kolinga makambo wana mingi koleka iloba na Nzambe ya loleke ya kala kala oyo ezali kokata pe kolongola.
It makes ladies out of women and takes them, makes them dress right and act right.
Pe ezali kokomisa basi ba mama ya kilo ezali kozwa bango pe kolatisa bango malamu pe kosala ete bamikamba na ndenge ebongi.
Take cigarettes and tobaccos and swearing and cursing and lying and stealing away from him and all the world away from him and give you something that is a perfect satisfaction.
Izali kolongola makaya, pe tumbaku, kolapa ndai, pe kotuka, kokosa pe koyiba. Oye kolongola nyonso ya mokili, pona kopesa yo, eloko oyo, ekosilisa yo posa nyonso.
Why do a man or a woman go to such a thing as that for comfort?
Pona nini mobali to mwasi. Akolanda eloko ya ndenge wana. Pona koluka libondisi.
How can you get comfort out of that?
Ndenge nini okokikozwa libondisi kati na yango.
How could you get a fresh drink out of a stagnated cistern?
Ndenge nini okokikomela mai ya sika. Na libulu ya mai ya bosoto.
Why would a person...
Pona nini moto.
If a person goes to a stagnated cistern to get a drink when there's an artesian well open.
Soki moto akei komela mai na libulu ya bosoto na tango yo liziba ya mai ezali wana.
You'd say there's something wrong with that man's mind.
Okoloba eloko moko ezali kotambola malamu te na bongo ya moto wana.
If a woman or a man goes to such a place to find comfort, there's something spiritually wrong with that person.
Soki mwasi to mobali akei koluka libondisi na isika ya ndenge wana eloko moko ezali kotambola malamu te epai na moto yango na molimu.
They don't want the word.
Balingi liloba te.
It shows that their nature is still a frog or a tadpole or something. That's right.
Ezali kotalisa ete lolenge na bango ezali naino ya ligbololo to ya litaka to ya eloko mosusu ya solo.
Something of that nature it likes that stagnated pool.
Eloko moko ya ndenge wana oyo elingaka mai ya bosoto.
Because them kind of things won't live in a freshwater pool.
Po ete biloko ya ndenge wana ekokite kobika na kati ya mai ya sika.
They can't do it. It's freshwater. They can't do it.
Ekokite. Ezali mai ya sika. Ekokite.
Now, the complaint was they left it.
Bongo, motungisi ezalaki, batikaki yango.
And today, they've done the same thing.
Lelope, basali kaka bongo.
Now, look at the woman at the well.
Sikawa botala mwasi wana na liziba.
Well, she'd come up to Jacob's cistern.
Ayaki na libulu ya Yakobo.
And she had been getting water there all the time at Jacob's cistern.
Pe, azalaka tango nyoso. Kotoka mai wana na libulu ya Yakobo.
But Jacob's cistern denomination, we would call it, because he dug three of them, and this one he had dug.
Kati libulu ya Yakobo. Toko kiko benga yango ebongiseli. Po ete atimolaki mabulu misato. Pe oyo wana ye moto atimolaki yango.
Now she had a great story.
Bongo mwasi yango azalaki na makambo minene.
She said, "Now our father dug this well, Jacob."
Alobaki, hey, tata na biso moto atimolaki liziba oyo, Yakobo.
He drank out of it, his cattle drank out of it, and everything isn't that good enough.
Amelaki mayi yango. Bibwele na yepe, emelaki mayi yango. Pe nyonso, yango ekokite.
He said, "But the water that you draw from there, you thirst again. Have come back here to get it."
Alobaki kasi mayu oyo, otoka ka awa, oyo kaka lisusu posa. Osengeli kozonga awa, pona kotoka yango.
"But said the water that I give you is a fountain, a geyser, spurting up from the inside, and you don't come here to get it. It's right with you."
Kasi alobaki. Mai oyo ngai na kopesa yo ezali liziba. Gese, oyo ezali kobimisa mai uta na kati. Pe, okoya awa pona kotoka yango te. Ezali wana, elongo na yo.
Notice, but when she discovered that a scriptural fountain had spoken to her by a scriptural sign that she had been looking for.
Botala. Kati tango wa sosola kete liziba ya makominde esolola kina ye. Nanzela na elembo ya makomi oyo ye azalaki kozela.
She left that Jacob's denominational system and never went back to it again because she had found the real rock.
Atika kibi mesano wana ya ibongiseli ya Yakobo. Pe azonga kili susu kuna ata mokolo mokete. Po akutana kina libanga penza. Bomoni.
She ran into the city.
Akibaki mbango kino na ingumba.
She was through with sin. She was no more a foul woman.
Pona ye. Likambo ya masubu esilaki. Azalaki lisusu mwasi ya bomo ya mbindote.
She said, "Come see who I have found. A man who told me the things that I've done. Isn't this the very Christ?"
Alobaki. Boya kotala moto oyo nakutali na ye. Mobali oyo ayebisi ngai makambo oyo na salaki. Boyo ye azali Kristo penza te.
That cistern might have been all right. It had served its purpose.
Mwasi yango. Libulu wana ekokaki na yango kozala malamu. Esalaki mosala na yango.
Now, she was at the true fountain.
Sikawa. Azalaki liboso na liziba oyo ya solo solo.
The cistern had been all right until the true fountain was open.
Libulu ezalaki malamu kino tango liziba peza efungwa maki.
But when the true fountain come along, the cistern lost its strength.
Kasi tango liziba oyo ya solo solo ekomaki wana. Libulu ebungisaki makasi na yango.
She found there's a better place to drink.
Mwasi yango. Asotola kiete, esika ya malamu koleka ya komela mai ezalaki.
And there is a better place.
Pe esika ya malamu koleka ezali.
There's a better place and that's in Christ.
Esika ya malamu koleka ezali, ezali nde kati na Kristo.
In St. John 7:37 and 38, Jesus said at the last of the Feast of the Tabernacles.
Pe na Yohane Sambo, tukumisato na Sambo pe, tukumisato na mwambe Yesu alubaki, na mokolo ya suka, ya elamo, na mingombo.
If any man thirst, let him come to me and drink.
Soki moto, azali na posa ya mai, ahia epai nangai pe amela.
They were all rejoicing.
Bango nyonso, bazalaki kosepela.
They had a little spurt of water coming out from under the altar, and there they was all drinking from this in celebration of the feast.
Bazalaki na mwa esika moko oyo ezalaki kobimisa mai uta na se ya etumbelo pe bango nyonso bazalaki komela mai wana na libulu ya elambo.
Said our fathers drank from the spiritual rock in the wilderness.
Pe balobaki bakoko na biso bamelaki mai na libanga ya molimo kati na biliki.
They hewed themselves a cistern.
Bomoni basilaki komiti molela libulu.
Some stagnated water they pumped down from somewhere and spurted it up under the temple there.
Maya bosoto oyo ba pompaki uta na isika moko boye. Pe bazalaki kobimisa yango na se ya temple okuna.
And they would all get around this water and drink and say, years ago our fathers drank in the wilderness.
Pe bango nyoso bazalaki kotsangana zonga zonga na mayi yango pona komela pe koloba eleki mibu ebele bakoko na biso bamelaki mayi ya biliki.
Jesus said, I am that rock that was in the wilderness.
Pe Yesu alobaki na azali libanga yango oyo ezalaki na biliki.
Said we eat manna from heaven and God rained it down.
Balobaki toliaki mana oyo eutaki na likolo oyo Nzambe akitisaki lokola mbula.
Said I am that manna.
Alobaki ngai nde mana yango.
That fountain was standing among them.
Ye liziba yango azalaki na kati na bango.
That bread of life was standing among them.
Lipa yango ya bomoi ezalaki na kati na bango.
And still they did not want it. They'd rather have their cistern.
Kasi balingaki yango kaka te, basepelaki nde kozala na libulu na bango.
Because man had made this and God had sent that.
Po ete moto asalaki oyo boye pe Nzambe atindaki oyo kuna.
That's exactly the difference.
Bokeseni penza nde yango wana.
Dug themselves cisterns.
Bamiti moleli mabulu.
He said, if any man thirsts, let him come to me and drink.
Alobaki soki moto azali na posa ya mai. Aya epai na ngai pe amela.
He is that fountain.
Yende liziba yango.
And as the scripture has said, out of his belly shall flow rivers of living water.
Pendenge makomi elobi, longwa na motema na ye, bibale na mai na bomo yekobima.
Oh, he is that artesian well.
Oh, yende liziba yango.
Out of his belly or innermost being shall flow rivers of living water.
Longwa na motema na ye, to na kati na ye penza, bibale na mai na bomo yekobima.
He is that rock that was in, it was Hagar's rock in the time of trouble. When her baby was about to die.
Azali libanga oyo ezalaki katina. Ezalaki libanga ya Agar. Na tango ya pasi. Tango mwana ye alingaki kokufa.
When she'd been put out of the camp and was out there with a little Ishmael.
Tango babenganaki ye na molako. Pe azalaki kuna elongo na elenge Ismael.
Her water and her sister that she was packing with her had give out.
Maina ye oyo. Ezalaki na kate ebombelo na ye. Oyo azalaki komema esilaki.
And she laid little Ishmael down and walked over a bow shot and cried.
Atiaki elenge Ismael na se. Pe akendeki mwa mosika. Pe alelaki.
And all because she didn't want to see the baby die.
Pe oh. Po ete aliaki te komuna mwana na ye kokufa.
And all at once the angel of the Lord spoke and she found Barabarsheba the well there that was flowing is still flowing to this day.
Tembala moko mwanje na Yahweh alobi. Pe amona ki Beersheba. Liziba oyo ezalaki ko bimisa mai kuna. Pe ezali kokoba ko bimisa mai kino lelo.
He was Hagar's Barabarsheba rock out there in the wilderness.
Yende azalaki Beersheba ya Agar libanga. Kuna na biliki.
He was standing here in the fountain filled with blood that day, standing there in the temple.
Azalaki awa, kati na liziba oyo, etondaki na makila, mokolowada. Ezalaki kuna na tempelo.
Time of storm.
Tango na ikumbaki.
In Zechariah 13th chapter, he was that fountain opened in the house of David for cleansing and for sin, cleansing of sin. He was that fountain.
Na Zakaria mokapo ya zomi na misato. Azalaki liziba oyo ezalaki polele na ndako ya Dawid. Po na kopetolama. Pepo na masumu. Kopetolama na masumu. Azalaki liziba yango.
In Psalms 36:9, he was David's fountain of life.
Pe na nzembo. Tuku misato na motoba libwa. Azalaki liziba na bomoi po na David.
He's still that fountain in the house of David.
Azali kino lelo liziba yango na ndako ya Dawidi.
And he's the poet in his heart. There, poet said.
Pe azali liziba ya moyembi kuna na se ya motema na ye. Moyembi alobaki.
there is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins. When sinners plunge beneath the flood, lose all their guilty stains.
Liziba moko ezali oyo etondi na makila. Oyo wuti na misisa ya Emmanuel. Soki basumuki, bami bwaki kati na yango. Mbindo ya mabena bango ekolongwa.
He is that fountain of life. Fountain of water.
Yende liziba yango ya bomoi. Liziba na mai.
He is the word of God.
Azali liloba na nzambe.
People of these last days has forsook him, the true word, water of life.
Bato la tango na suka oyo batiki ye. Ye liloba ya solo. Mai na bomoi.
And has hewed themselves out denominational systems. And again, Hugh dug.
Pe babi timoleli mabulu ya bibongiseli. Pe lisusu, ba papi, ba timoli.
And now we find out they have had broken cisterns.
Nzoka nde, tomoni ete bazaraki na mabulu oyo, eto buani.
And then this cistern is filled with unbelieving germs, unbelieving boasting, educational programs, and so forth, which is contrary to God's promises.
Pelisus, libulu yango etondi na ba mikolobe ya kozanga kondima. Bipale ya kozanga kondima. Miango ya kelasi. Pe bongo na bongo. Oyo ekese yu na iloba na nzambe.
They're doubters of the word.
Bazaliba oyo batiaka tembe na liloba.
Now, these cisterns that they've got, the Bible said, were broken.
Bongo. Mabulu oyo bazalina yango, Biblia elobi ete, ezalaki oyo etobwani.
Broken cistern is a leaking cistern, and it's seeping out.
Libulu oyo etobwani ezali, libulu oyo etangaka. Pe oyo elekisaka mai.
What's it doing?
Ezali kosala nini?
It's seeping out into a religious cesspool called the World Council of Churches.
Ezali kotangisa mai kati na bosoto ya basambeli. Oyo ibengami lisanga ya mangomba ya mokili.
And that's where the broken cistern is leading them to.
Pe wana nde esika libulu oyo etobami ezali komema bango.
All because they have forsook him and have the fountain of living water and made these cisterns.
Nyoso wana po batikiye. Pe ba liziba na mai na bomoi. Pe ba sali mabulu oyo.
Digging out big seminary systems of learning, education, and so forth.
Ba mitimoleli mi mesano minene ya makindo ya koyekola ya kelasi pe nyoso.
That's the kind of systems they're digging today.
Tala lolenge ya mabulu oyo bazaliko timo la lelo.
That a man has to have a PhD or LLD or Bachelor of Art or something before he can even go preach.
Elingi koloba, moto asengeli kozala na lipolome ya filosofi, to lipolome ya droit, to lipolome ya lettre, to eloko mosusu ndenge wana, liboso kutu, abanda koteya.
Sisters, that has been filled with man-made theology.
Mabulu oyo etondi sami na malakisi ya likindo oye salami na bato.
They take them into these great big schools of learning.
Bataliko koti sabango na bitelo minene ya zebi ya likolo.
And in there they inject into them their own man-made theology. And they send them out with that.
Pekuna, bataliko koti se la bango, malakisi na bango moko ya likindo oye salami na bato. Pe bazali kotinda bango na yango.
What a day that we're living in. Man-made cisterns.
Mokolo nini boyo oyo tozali kobika kati na yango. Mabulu oyo esalami na bato.
No trouble. No wonder the thing has become a stink.
Ezali likambo ya komitungisa tete. Ezali likambo ya kokamwa tete ekomi kolumba. So solo.
Oh my. It's because that the people drink from that.
Oh la la. Ezali po bato bazali komela mai yango.
And when the people want joy today, what do?
Petango bato. Bakomaka na mposa ya esengolelo. Basalaka nini?
The people, instead of accepting the joy of the Lord, they turn to sin for joy.
Bato. na esika ete bayamba esengo ya nkolo balandaka masumu po bazwa esengo.
People who go to church and claim to be servants of Christ, when they get real nervous, they'll light up a cigarette.
Bato oyo basambelaka pe balobaka ete bazali basali na Kristo. Tango bakomaka motema likoli kolo penza, bapelisaka likaya.
And when they want to have some fun, they stick on their immoral clothes and go out and cut the grass when the man's going by and give them a whistle at him.
Pe tango ba. Tango basi balingi ko komi sepelisa. Balataka bilamba na bango ya soni pe bakei ko kata pelouse. Na tango mibali bazali koleka wana. Po mibali ba benga bango na piololo.
They do everything to be popular.
Bazali ko sala nyonso. Po bayebana.
They want to look like the movie stars. That's their joy.
Balingi ko zala lokola ba vedette ya cinema. Esengo na bango ya ngwana.
When Jesus said, I am their sufficiency.
Njoka nde Yesu alobaki. Ngai nde nakoki po na bango.
The reason that they go to that because they don't want to drink from that fountain.
Tina oyo. Balandaka makambo wana. Ezali po ete balingi komela mayi na liziba yango te.
They've turned it down.
Baboyi yango.
They don't want to drink from it.
Balingi komela mayi yango te.
They join themselves to some kind of a man-made system.
Bazali kokota na mwa mimesano oyo bato basali.
Some kind of a cistern is full of all kind of stagnated things that they can go like it.
Mwa mabulu oyo etondi na biloko ya bosoto ya ndenge na ndenge. Epayi bakoki kokende ndenge wana.
Yesterday we had the kids up on the river, I believe it was Saturday morning.
Lobby. Tumekaki bana na ebale. Na kanisa ki ezalaki mokolo ya poso na tongo.
We went out, Billy had been fishing the boat.
Tokeneki kuna. Billy azalaki kolobo mbisi na bwato.
We took the kiddies up, my little grandson and them, my daughter and my little son. And we went up the river to take a boat ride.
Pe tumekaki bana kuna. Koko nanga ya mobali na bamususu. Mwa nanga ya mwasi na mwa nanga ya mobali. Oya muke, tokendeki na ebale ko kotambula na bwato.
You couldn't even take a boat ride on the river for the filthy, dirty, scummy people out there on the river, half naked and carried on.
Okoki ata kotambula na bwato na ebale te. Po bato na mbindo. Ya bosoto pe, ya salite bazalaki kuna na ebale. Pene bolumbu pe bazalaki kosala bisala sala.
A boat drove up beside us, a bunch of little 12, 14-year-old boys, each one with a beer can in their hand and a cigarette.
Bwato moko elekaki pembeni na biso. Ememaki bana mibali ya mibu zomi na mibale. Zomi na mine. Moko na moko, nali nzanza ya masanga na loboko. Nali kaya.
They call that having fun.
Babengi yango kosepelisa nzoto.
Oh my, how long can this world last with such a system as that?
Oh la la. Mokili oyo, ekokili susu kuhume la tango boni, na mimesano ya boye.
Then to free themselves from the thoughts that when they die, they'll go to hell, the thing they do, they go and join one of these man-made cisterns.
Na sima, pola kolongola likazi ya okeneli felo tango bako kufa. Oyo basalaka, bakendaka kokota na moko ya mabulu wana, oyo bato basali.
So that same type of people belongs in that cistern. It's nothing but a bunch of unclean, filthy wiggle tails of the world.
Bongo kaka lolenge ya bato wana. Nde bazali kati na libulu yango. Ezali eloko mosusu te bobele etonga ya mataka ya mokili. Ya mbindo pe bosoto.
And they associate themselves to that because, as my old mother used to say, birds of a feather flock together.
Peba sanganaka na yango pambate. Ndenge mama nanga yazalaka koloba. Biloko oyo ekokanaka esanganaka.
They won't come to the fountain and be cleaned up from that life of sin.
Baboyi koyana liziba. Poba petolama na bomo iwana ya masumu.
They want to live out there and still hold a testimony that they are Christians.
Baligina mangu kofanda kuna, kati bazali kokoba koloba ete bazali ba Kristo.
Why? They've turned from him the true fountain of joy, life, perfect life and satisfaction.
Pona nini ba pesi ye mokongo, ye liziba ya solo solo ya isengo, ya bomoi pe ya isengo, oye bongi be.
That's the reason they did it, because that they want to join up.
Yango wana ba sali bongo, ezali po balingi kokota kati na yango.
They have some kind of people there that believe in that stuff.
Kuna bazali na lolenge ya bato oyo bandimaka biloko ya ndenge wana.
Here not long ago, Brother Fred and I and Brother Tom, a bunch of us went to a noted Baptist church in the city of Tucson.
Iumelite awa, ngai na ndeko Fred, na ndeko Tom, ndamo na bato kati na biso tokendeki na ndako nzambe ya Baptiste. Oyo eyebani mingi kati na ingumba ya Tucson.
To see if we couldn't find a little something that would give us maybe a little fresh feeling.
Pona kotala soki tokokaki te, komona mwa eloko oyo tango mosusu, ekokaki kopesa biso mwa makasi.
And the minister said something about the people in Egypt, when they left, they was eating garlic and so forth, they want to go back again and eat that.
Pe motei, alobaki likamo moko, natira na bato, bazalaki na Ezipito. Tango, bakendeki, bazalaki kolia ai, na biloko mosusu. Bazalaki na posa, ya kozonga po na kolia yango.
Said, that's something like people of today.
Alobaki, yango ekokani mwa moke, na bato ya lelo.
And we, everybody said amen.
Pe biso, biso nyonso tolobaki, amen.
I never seen such a bunch.
Na mwana na ino bato, yandenge wanate.
The whole church lost the sight. The preacher looked back to see who it was and said, amen.
Ndako zabe mo bimba. Babosani mote ipe. Babaluki. Pona kotala. Nani yangoa. Halobaki amen.
Like scared them to death. They didn't know what it was.
E bangi saki bango peza. Bayebaki yangote.
When the David said, make a joyful noise to the Lord. Praise him upon harps. Praise him with the poultry.
Zokande. Dawidi alobaki, bo ganga na kosepe ya libosora yawe. Bo sanjo la ye, na lindanda.
Let everything that has breath praise the Lord and praise ye the Lord.
Bo sanjo la ye, na li kembe, tika ite nyoso yo, ezaida bomoi, e sanjo la yawe. Pe, bo sanjo la yawe.
God rejoices in his people.
Zambe ya sepe la kakati na batuna ye.
Let them of the learned say amen. When anything is said right.
Tikaete batoyo bazali na boyebi baloba amen. Tango balobili kama moko ya sembo.
Why not turn from this system and cisterns of the world to the faithful system of God, which is the artesian well, Jesus Christ.
Pona nini te kopesa bokongo na mo mesano pe na mo bulu ya bokili. Pona kotala mumesano ya sembo ya nzambe. Eliki koloba liziba ya solo solo Yesu Kristo.
Why don't you turn to him?
Pona nini? Babaloli miso epai na yete.
Where God is our abundant supply of joy, our abundant supply and praises, our abundant supply and satisfaction.
Natango oyo nzambe azali liziba ya esengo na biso. Liziba ya masanjoli na biso. Liziba, Yakob, Sepela, Nabiso.
The calmness of my nerves comes from God.
Kimia, Yamisisa Nangai, Eutakepai Nanzambe.
When I'm tore up, I find my satisfaction in Christ.
Tango na tungi samaka, Nazwaka esengo nangai, Katira Kristo.
Not in a cigarette, not in the things of the world, not in joining some creed.
Nalikaya te, Nabiloko ya mokilite.
But in finding him the promised word that he said, if I go away, I'll come again to receive you.
Kasi soki ozuye liloba na ilaka. Oyo alubaki. Soki nakei nakoya lisusu. Pe nakoyamba bino.
I find my joy in that.
Nazwaka esengo nangai katina yango.
He is my joy.
Yende esengo nangai.
They say today, by joining these things, and making this world council of churches, that they're going to make a better place to live in.
Bazali kolobalelo ete, nakosangana na makabo oyo pe kosala lisanga ya mangomba ya mokili nde bakosala isika ya malamu koleka pona kobika kati na yango.
To my honest opinion, they're going to make a better place to sin in.
Na bosembo ya makanisi na ngai bakosala nde esika malamu koleka pona kosala masumu kati na yango.
That's just the whole thing, sin anyhow. Not to live in, but to die in.
Ezali bobele, likambo yango mobimba ezali lisumu, ata boni. Pona kobika kati na yango te, kasi, pona kokufa kati na yango.
Make us place to sin in, instead of living.
Komisale la isika ya kosala masumu kati na yango. Na isika ya kobika kati na yango.
Any other thing outside of Jesus Christ and His word of life is a broken cistern.
Eloko mosusu nyoso libanda na Yesu Kristo dali lobana ye ya bomoi ezali libulu oyo etobwani.
Anything that tries to substitute it, anything that you try to do to bring you peace,
nyoso oyo ekomeka kozwa isika na yango, nyoso oyo ekomeka kosala pona kopesa yo kimia.
Anything that you try to do to bring you comfort,
nyoso oyo okomeka kosala pona kobondisa yo.
Any kind of a joy that you receive from anything else is a substitute for this. It's a broken cistern full of filth.
Esengo nyoso oyo kozwa uta na eloko mosusu pona kozwa isika na yango ezali libulu etobwani oyo etondi na bosoto.
He gives perfect satisfaction.
Yende apesaka esengo oyo ebongi be.
I remember here a couple summers ago I stepped out the back door.
Nezali komika nzelawa na eleko ya molunge eleki mwa mibu na bimaki na ekuke ya sima.
There's a young snickle fritz out there that said to me, said, you know the reason you're always talking about women like that wearing those shorts and things?
Mwa elenge mobali moko azalaki wana pe alobaki na ngai. Alobaki oyebi tina oyo yo olobelaka basi tango nyonso nenge wana oyo balataka kupe pe nyonso.
He said, because you're an old man. So that's the reason it is.
Alobaki, ezali pwete okomi mobange. Alobaki, yagonde tina.
I said, look here, how old are you?
Nalobaki, yoka. Yo zali na mibuboni.
He said, 27.
Alobaki, tukumi bane na sambo.
I said, when I was many years younger than you, I preached the same thing.
Nalobaki, tango nazalaki elenge koleka yo. Nazalaki kote ya kaka bongo.
The fountain of satisfaction. He is my potion. Amen.
Nasila komuna liziba oyo. Esili sakaposa. Yende libula nangai. Amen.
Long as he supplies that, that's the beauty.
Natango nyoso azaliko pesa. Bonzenga de yangoana.
That's my art is looking at him. Watching his handwork and see what he's doing.
Ezali. Ezali po na ngai. Yangonde ntoki po na ngai. Ezali ete natalaka ye. Natalaka ndenge loboko na ye ezali kosala. Pe namonaka oyo azali kosala.
There's no other fount I know.
Na yebi liziba mosusu te.
Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know. Nothing but the blood of Jesus.
Oh. Ebale yango ezali kitoko. Oyo ezali kokomisa ngai pembe lokola matandala. Na yebi liziba mosusu te. Eloko mosusu te bobele makila na Yesu.
There is a fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins where sinners plunge beneath the blood, lose all their guilty stain.
Liziba moko ezali oyo etondi na makila. Oyo ewuti na misisa ya Emmanuele. Soki basubuki, bami bwaki kati na yango, mbindo ya mabe na bango ekolongwa.
I'm telling you, no other fountain over that fountain.
Ya solo na yebi liziba mosusu te, bobele liziba oyo wana.
It cleansed me when I was dirty.
E petola kingai, tango nazalaki na bosoto.
It keeps me clean because I want to live right at it.
Ezali ko bate la gai, peto, po ete na lingi penza kobika pemeni na yango.
Drink this fresh water that fills my soul with joy.
Komela maya sika. Oye toni saka molimu nangai na esengo.
I can be so ever so down and feel it. I can't hardly go no another round. Can't go nowhere else.
Nako kiko lemba makasi. Peko mwona lokola. Nako kili susu penza. Koika piko. Koko bate. Nako kili susu kokende. Esika mosusu te.
Then I can kneel down and put my finger on a promise and say, Lord God, thou art my strength.
Na bongo, nako kiko fukama. Peko tia mosapi na ilaka moko. Peko loba, kolo nzambe. Yonde makasi nangai.
Thou art my satisfaction, thou art my all in all.
Yonde esengo nangai. Yonde nyoso. Na nyoso po nangai.
I can begin to feel something bubbling up from inside of me there. I come out of it. Amen.
Nako kiko yuka, iloko moko ebandiko punja punja, kuna kati nangai, nazwili susu piko.
As I pass 50 years old, I wake up of a morning, you know how it is, can't hardly get that one foot out of the bed.
Loko na Alexi mibu tuku bitano, nako la munga la tongo, boyebi nenge zaraka, eko makapasi, pona kukitsata loko lo moko na meto.
Ma, he can't hardly do it, and somebody at the door knocking, or Billy telling me to the emergency, somewhere I've got to go.
Oh, eko baka pasi, pona kosala yango. Pe, moto atelemi na ikuke azaliko beta. To bili, azaliko yebisa ngai ete, bosenga moko ya mbangu mbangu ezali. Na isika uyo, esengeli ete nakende.
How can I do try to put one foot out?
Pe na komilo bela, na kosala yango ndenge nini? Na komeka kokitisa loko moko na se.
I think thou art the fountain filled with my strength. Amen.
Nakanisi, yonde liziba oyo etondi na makasi nangai. Amen.
My strength and my help cometh from the Lord.
Makasi nangai pe lisungi nangai, eutakana Yahweh.
Thou art my artesian well, thou art my youth.
Yonde liziba nangai, yonde bolenge nangai.
They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with the wings like an eagle.
Ba huyo ba tiaka miteme pa ina Yahweh. Ba kozwa makasi ya sika. Ba ko pumbwa likolo na mapapu loko la mpongo.
They shall run and not be weary. They shall walk and not faint.
Ba ko pota mbangu nde ba ko lemba te. Ba ko tambola nde ba ko senjwa te.
Lord God, this is my duty to go. I'm called to the post of duty.
Kolon zambe, ezailo tomo nangai te nakende. Babengi ngai na isika ya musala.
The first thing you know, something begins to gurgle up inside of me.
Pembala moko, eloko moko, ebaliko punzo akati nangai.
The day over to a little place I was having a meeting over here in Topeka, Kansas.
Mokolo moko kuna nakati ya mwa, esika moko, nasalakili yanga ni moko. Awa, na Topeka, Kansas.
There's a boy, a young preacher, one of my first sponsors.
Ilenge mbali moko azaraki wana. Ilenge motei moko na bato yaliboso oyo bazaraki kosunga mayanga jinangai.
Brother Roy, sitting here, remembers the place.
Ndeko Roy, oyo azari awa, ayebi esika yangu.
In this great place there, there was a, this minister had got under a roof or a place, a sidewall, mashed him down beneath that.
Kuna. Na esika oyo monene, ezalaki na motei moko, akotaki na se ya motondo to na esika mosusu. Etutu moko, ebukanaki. Pe, enyataki yekuna na se.
A little fellow was going to die.
Elenge mobali yango, alingai kukufa.
His liver was bursted. His spleen was knocked out of place. Tons fell on him.
Libale na ye, epasukaki. Rat na ye, elongwaki na esika na yango. Bozito yabato de bele ekwea kili kolona ye.
I sat the breakfast talking to the wife.
Na tongo, tango nazalaki kolia, na fanda kipe nazalaki kosoa na mwasi nangai.
I said, wife, you know if Jesus is here, you know what he'd do?
Nalobaki, mwasi nangai oyebi, soki Yesu azalaki awa, oyebi eloko, alikaki kosala.
I said, when he sponsored me, I believe that word he is sponsoring Christ.
Nalobaki, tangu azalaki kosunga, nangai, nandimi liloba oyo, azalaki kosunga nde ba Kristo.
I said, that's a trick of the devil.
Pe nalobaki, oyo wana izali mayele mabe ya zabulu.
I said, if Jesus is here, he go lay his holy hands upon him.
Nalobaki, soki Yesu azalaki awa lingaki kokende kotela ye maboko na ye ya bule.
That boy get well. I don't care if his liver is bursting.
Elenge mobali yango alingaki kobika ata ndenge libale na ye pasuki.
He get well because Jesus would walk in there knowing exactly who he was.
Alingaki kobika po ete Yesu alingaki kokende kuna wana ami yebi malamu nani ye azali.
He knowed his calling. The scriptures was right vindicating in him. He knowed who he was.
Ayebaki kobianga mana ye. Makomi ezalaki na elonga. Ezalaki kotato la kati na ye ete. Ayebaki nani ye azalaki.
Not no shadow of doubt.
Kozanga natembe atamo kete.
He lay his hands upon him and say, son, be well. Walk out there.
Alingaki kotela ye maboko na ye. Pe koloba mwana, bika. Pe akei na ye.
I said, there's enough devils in hell to kill that boy then.
Pe nalobaki. Tango wana, milimu mabe nyonso alifelo, balingaki kokokate kuboma ilenge mobali yango.
I said, he get well.
Nalobaki, alingaki kobika.
But I said, you see, honey, he was Jesus, the holy hands of God.
Kasi nalobaki, omoni molingami. Ye azalaki yes. Maboko ya bule ya Nzambe.
I said, I'm a sinner. I was born sexual birth.
Nalobaki. Nga nazali mosumuki. Nabotama na mwasi na mobali.
My father and mother were both sinners. I'm just a no good nothing.
Tata na ngai pe mama na ngai. Bango mibale bazalaki basumuki. Pe nazali penza moto azanga tina.
And I said, but you know what? If the Lord would give me a vision and send me down there, then that would be different.
Pena lobaki, kasi oyebi, soki kolo, apesa ki ngai emune nelipe, atinda ki ngai kuna, natango wana, ilinga ki kozala ndenge mosusu.
I said, I'd go down and lay my hands on him. He'd come out of that bed if he'd give me a vision.
Nalobaki, nalinga ki kokende kuna, pe kotela ye maboko, alinga ki kotele manambeto wana.
Then I got to thinking, after all, if it was the vision, what was it?
Bongo, na balaki kokanisa. Si mana nyonso, soki emononeli ezalaki. Eloko nini, elingaki kosalema.
It was the same dirty hands on him. Same man praying for him. Same dirty hands.
Elingaki kozala kaka maboko yango moko ya bosoto likolo na ye. Iyo. Kaka moto yango moko kobonde la pona ye. Kaka maboko yango ya bosoto.
Then I begin to think, I am his representative.
Bongo la manayiko kalisa. Nazali ntoma na ye.
Then God doesn't see me. That blood of that righteous one lays up there upon the altar. It makes intercessions for me.
Boye Nzambe, amona kangaite. Makila ya moyenge beni. Wala izali kuna likolo na itumbelo. Ezali kolobela ngai.
He's my sufficiency. He's my prayer. He's my life.
Yende akoki po na ngai. Yende libonde li na ngai. Yende bomo ina ngai.
I said the only thing that make me put my hands on him with faith because I have faith in the vision.
Nalobaki eloko moko kaka oyo. Ikosala ete natia maboko na ngai likolo na ye. Na kondima. Ezali po ete nandimi emononeli.
And without the vision, the same faith to do the same thing?
Pe, soki emone lezalite. Kaka kondima yango, ekosala mosala yango.
So I can reckon myself nothing but reckon him my all in all.
Bongo na koki, komitala ete nazali na tina te. Kati kotala ete yende, azali nyonso kati na nyonso po nangai.
He is my life, he is my commissioner.
Azali bomo nangai. Ye moto atindi ngai.
No denomination sent me.
Ebongiseli moko te atindi ngai.
He sent me. Hallelujah, I go in his name. I lay hands upon him.
Ye moto atindi ngai. Hallelujah. Na kei na komo na ye. Na kotela ye maboko.
Walk down there and laid hands on that boy and that night he was in the meeting solid well. Amen.
Na keneki kuna kotela elenge mobali yango maboko. Pena poko wana, azalaki kati na liyakani na nzoto kolongo nu peza. Amen.
Oh yes, he's that fountain.
Oh, iyo azali liziba yango.
No other fountain I know, nothing but the blood of Jesus.
Na yebi liziba mosusu te eloko mosusu te bobele bakila na Yesu.
I'm a stinker, I'm a renegade, every one of us are. But before God, we are perfect.
Ngai nazali na tina te. Nazali moto pamba. Bino nyoso. Kasi na miso na nzambe, tobongi be.
Be therefore perfect, even as your Father in heaven is perfect.
Ye. Bongo, bobonga be. Loko la tata la bino na likolo, abongi be.
How can you be because a perfect one represents us there?
Ndenge nini boko yo koma bongo po ete moto ya bongi be azali kotali sabiso kuna.
That fountain is there every day, fresh.
Liziba yango ezali wana mikolo nyoso ya sika.
Not some stagnated something but fresh every day that washes away all my sins.
Ezali eloko ya bosoto te kasi ya sika mikolo nyoso o elongolaka masumu na ngai nyoso.
He is that fountain.
Ezali liziba yango.
Now, in closing, I say this.
Sika wapona kusukisa na kukiko lo babuye.
Anything different from this is broken sisters. And will finally leak out what you put in it. If you're putting all your hopes, all your time, and everything in one of those stagnated sisters.
Biloko nyoso, oyo ekesei na oyo. Ezali babulu etobwani. Oyo kusuka na kotangisa, eloko oyo, okotia kati na yango. Soki otie likia, na yon nyoso. Tango na yon nyoso pe nyoso. Kati na moko na mabulu oyo etobwani.
Jesus said they were broken sisters.
Yesu. Alobaki ete ezali mabulu oyo etobwani.
God said they're broken and they'll leak out every what you put in them.
Nzambe alobaki etobwani. Pe ekolekisa nyoso oyo okotia kati na yango.
You can't go any farther with them because they'll leak out.
Okokende na yango mosikate po ete ekotanga.
For he is the only way to the truth, to the life, and to eternal joy and eternal peace.
Pambate, ye nde nzela bobele moko ekobeba na solo, na bomoi, pe na isengo ya seko, pe na kimya ya seko.
He is the only one and the only way to that.
Kaka yepe azali nzela bobele moko. Pona kokoma na yango.
Oh my, the inexhaustible fountain of life is Jesus Christ.
Oh la la, liziba ya bomo oyo. Aka ukakate, ezali nde Yesu Kristo.
Why?
Pona nini?
And who is he? The Word. The same.
Pe azali nani? Liloba, ndenge moko.
The Word, the life, the fountain, the same yesterday, today, and forever.
Liloba, bomo, liziba. Ndenge moko lobi lelope libela.
The true believer, it's his supreme joy, his supreme life.
Pona mondimi ya solo, yangonde sengo na ye oyo eleki monene. Bomo na ye oyo eleki monene.
And his supreme satisfaction is in Christ.
Peko sepe na ye oyo eleki monene ezali kati na Kristo.
No pumping, no pulling, no joining, no bailing. Just believing and resting.
Ezali bosenga ya ko pompete, ko benda te, ko kota te, ko silisa yango te, bobele kondima pe ko pema.
That's what he is to the believing.
Yango nde oyo, ye azali pona mundimi.
Like Father Abraham. He never pulled, he never fretted, he never wearied. He had the Word.
Loko la tata abalayama. Azalaki kobenda te, komile la te, komitungisa te. Azalaki na liloba.
He laid upon El Shaddai's breast.
Alalaki na tolo ya El Shaddai.
When Abraham was 100 years old, God appeared to him and said, I am the Almighty.
Tango abalayama, akoma kile mibumo kama. Nzabe abimelaki yepe alubaki. Nazali oyo nanguya nyoso.
The Hebrew word is El Shaddai, means the breasted one.
Nakiebele, ezali El Shaddai. Elingi koloba, ye oyo azali na mabele.
And you're old and your strength is gone. But just lay upon my bosom and nurse your strength from this fountain. Amen.
Okomi mobange, pe makasi na yo esili, kasi lala bobele na tolo na ngai, pe mela po, ozwa makasi, utala lisiba oyo. Amen.
What did he nurse himself to? A new body.
Azwaki nini tangu amelaki? Nzoto ya sika.
He had a baby by Sarah and 50 years later had 7 children by another woman.
Abotaki mwana na nzela na Sara. Pe sima na mibu tuku bitano. Abotaki bana sambo na mwasi mosusu.
Oh, El Shaddai.
Oh, El Shaddai.
The Old Testament shows what he did. The New Testament tells what he'll do. Amen.
Kondi manakala, ezali kolakisa makambo oyo asalaki. Kondi manasika, ezali koloba makambo oyo akosala. Amen.
In the Old Testament.
Na kondi manakala.
Now the air is off, so I'll hurry and quit here now, just a minute.
Sikawa mupepe ya malile si boye. Nakosala noki noki po nasili sa sikawa. Na mwa tango moke.
I like to say this before closing.
Na hiko loba boye. Liboso ete nasukisa.
I had a good example this one time.
Kala nazwaki. Ndakisa malamu ya likamboyo.
I was patrolling.
Nazalaki ko senjela.
And many people here, down around Georgetown, down there in Milltown, there used to be way back in the hills a fountain.
Pe bato mingi awa. Pene na Georgetown. Kuna na Milltown, kala kala musika kati na bangomba, moto moko ya mai ya zalaki kuna.
It was an artesian well. It flowed out about a 4 or 5 foot stream of water, just gushed out all the time.
Ezalaki liziba ya solo solo. Ezalaki kobwaka mai likolo na mosanda ya pie minei, to mitano. Oyo ezalaki kobima tango nyoso.
And a great big fountain around there, and right around was a lot of this year, pennyroyal, you know, and stuff growing there, that mint-like.
Pe moto moko ya mai ya munene, ezalaki pebeni wanda. Pe zinga zinga na yango, banzete ya mike mike, ezalaki wanda, boyebi. Na biloko mosusu, ya ndenge na ndenge, ezalaki lokola wanda, lokola matiti ya mante.
And oh, I used to just thirst to get there. Oh my, to get to that fountain.
Pe oh, ndenge nazalaki penza na posa ya kokoma kuna. Oh la la, ya kokoma na moto na mai yango.
Not lay down with this thing and just drink and drink and sit down and drink. Wait.
Pe nazalaki komilalisa pembeni na yango. Pe komela mai, kaka komela mai. Nazalaki kovanda pe.
And year after year, I'd still come to the same fountain. It never did cease, winter or summer.
Mbula na mbula, nazalaki kozonga na iziba yango moko. Izalaki ukaukate na ileko ya malili to ya mulunge.
They couldn't freeze it.
Ikukaki kokomisa mai na yango glass te.
You can't freeze an artesian well. Oh no, oh no.
Mai ya iziba. Eko baka glass te, oh te, oh te.
I don't care how cold it gets, it ain't gonna freeze that.
Ata soki, ma, malili yango eko mi ndenge nini. Eko komi sa yango glass te.
You'll freeze a cistern, just a little frost will do that.
Yeah.
See?
Ma yali bulu, eko maka glass. Mwa malili moke eko ki ko sala yango, bomoni.
But anything is moving, got life in it. It's a moving around.
Kati eloko nyoso, oye ninganaka, oye zaina bomo ikati na yango, etambolaka.
And you can't freeze the artesian well out.
Oko kiko kobisa mai ya liziba glass te.
No matter how depressed the spirit is around the place, this well is always living.
Atasoki molimo oyo, ezali na isika yango, ekiti ndenge nini, liziba oyo ezali kaka na bomo yi.
Live at that well.
Bika pe na liziba oyo.
And I noticed there, I went by and I drink at it, and oh my, just the fresh water.
Pe, na, mona kikuna, nazalaki koleka pembeni wana, pe nazalaki komela mai yango pe holala mai ya sika penza.
You never had to worry, wonder if I get there, wonder if it quit running.
Uzalaki na tina ya komitungisa te. Nazali komituna soki na komikuna. Nazali komituna soki etiki komimisa mai.
It's been running, the old farmer told me, said my grandfather drank out of it.
Ebimisaka mai, mubange mosali bilanga moko, ayebisaki ngai alobaki, koko na ngai azalaki komela mai na yango.
And said it never has diminished or nothing, is still the same well. Gershon right out into Blue River there.
Nalobaki, ebungisa bakasi na yango ata mokete, to eloko mokote, ezali kaka ndenge wana. Ezali kokoba kobwaka mai, pe ezali kotiola kino na ebale ya bleu.
I thought, oh my, what a fine place of water.
Na kanisa ki oyo lala, oyo nde esika kitoko pona komela.
I walked about a mile out of the way to get to that place because it was such a real place to drink at.
Nazalaki kotambola, ntaka soki mili mobimba, pona kokoma na esika yango, po ezalaki esika kitoko. Yakomela mai.
Oh, how good that water was. Oh, my.
Oh, mai yango ezalaki kitoko penza. Oh, la la.
I get out there in that desert Arizona now, I still think about it.
Na koma sika wakuna na biliki, na Arizona, kasi, na kanisaka yango kaka.
That wonderful well down there. If I could just lay down to that.
Liziba kitoko yokuna. Soki nakoka kibobele.
As David said one time, oh, if I could once more drink from that well.
Ndenge David alobaki mokolomoko, oh, soki nakokaki lisusu komela mai ya liziba wana.
If you just get there.
Soki akokaki bobele, kokoma kuna.
And I sat down one day, and I had a little funny thing that happened to me.
Mokolomoko, nafanaki mwa likambo moko, ya ndenge mosusu, ekomela kingai.
And I said, what makes you so happy all the time? I wish I could be happy like that.
Pena lobaki. Eloko nini epesa kayo esengo tango nyoso boye. Nako sepela ete nazara na esengo bongo.
Why, I never seen you sad since I've been coming here.
Kasi na ino na mona yona mawate. Uta na bandako ya awa.
There's not one sad thing about you.
Eloko ata mokote ya mawa ezalikati na yo.
I said, you're always full of joy. You're jumping and bubbling and carrying on.
Na lobaki. Otonda kala esengo tango nyoso, pumbwaka. Otoka kape, koningana penza.
Winter or summer, cold or hot, whatever it is, you're always full of joy.
Na ileko ya malili, to ya molunge, pi oto moi, ata nini. Otonda kala tango nyoso na esengo.
What makes you, what is it, because I drink out of it? Nope.
Eloko nini pesa kayo. Nini likamo nini. Poete, na melaka mai na yo. Te.
I say, well, maybe the rabbits drink out of it and you like it so well. Nope.
Nalobi, eh. Tango mosusu balape ba melaka mai na yo. Pe, osepelaka na yango mingi. Te.
I say, well, what makes you bubbling over like that? What makes you so happy? What makes you always full of joy?
Nalobaki, eh. Eloko nini. Etoke saka yo boy. Eloko nini epe saka yo esengo. Eloko nini etondi saka yo na esengo tango nyoso.
So is it because that the birds drank from it? No.
Nalobaki, ezalinde po ete bandeke, bamelaka mai na yo, te.
Because I drank from it? No.
Po ete ngai, namelaka mai na yo, te.
I said, well, what makes you so full of joy?
Nalobaki, eloko nini etondi saka yo na esengo boye.
Now if that well could speak back to me, you'd say this.
Soki liziba yango. Ekoki koyanola ngai. Elingaki koloba boye.
Brother Branham, not because you drink, I appreciate that, because I furnish for the birds.
Ndeko Branham, ezalite po omelaka mai na ngai, nasepelaka na yango. Pe, po ete, nakoki kopesa mai na bandeke.
I furnish for anybody who wants to drink.
Napesaka mai na moto nyoso alingi komela.
Well, then you have to just come here and drink.
Eloko moko kaka oyo osengeli kosala ezali ete oya pe umbela.
But what makes me happy? It ain't me bubbling. It's something inside pushing me. It's something bubbling me.
Kati eloko moko epesa kangai esengo. ngai moto natoka kate. Ezali eloko moko kati na ngai, nde pusaka ngai. Eloko moko nde etokisaka ngai.
And that's the way it is with a spirit-filled life.
Ezali pe bongo, po na bomo yoyo etondi na molimo.
Jesus said, he gave you a wells of water springing up into everlasting life. An artesian overflowing gusher that's constantly flowing.
Ndenge Yesu alobaki ete, azalaki na bomoni, apesi biso maziba ya mai oyo, ezali ko bimisa mai kino na bomo inaseko. Liziba oyo, ezali ko bwaka mai pe ko sopana. Oyo ezali ko tiola tango nyonso.
Whether the rest of the church is up or down, you're still in that well.
Ata soki batu mosusu ya lingomba basali malamu to mabe. Yo, ozali kaka na liziba yango.
Why would you take an old denominational system and cistern full of parasites and everything else and drink around all that stagnated stuff when you're invited to a fountain, an artesian well?
Pona nini osepeli kozwa mu mesano pe libulu ya kala ya ibongiseli? Oyo etondi na ba parasite pe nyoso mosusu. Pona komela mayo oyo ezali na biloko ya bosoto. Natango oyo biangami na liziba. Liziba oyo ya solo solo.
I think how it just pushed and juggled and gurgled and laughed and joyed and jumped and frolicked.
Nakalizi isusu ndenge ezalaki kupusa, kubaluka, pepe, kotoka, koseka, kosepela, kopumbwa, pe kubaluka na esengo.
Cold, rainy, hot, dry. When all the rest of the country was drying up, it was bubbling just like it always did.
Na eleko ya mpigo, ya mbula, ya molunge, ya ilanga. Na tango, oyo mboka mubimba. Ezalaki kokauka. Yango ezalaki kaka kotoka. Ndenge emesana.
Because it was deep, rooted, way down in the rocks it come forth.
Po ete ezalaki buzindo. Misisa, na yango ezalaki kuna na se ya mabanga. Ezalaki kouta nde kuna.
Oh, let me live with that Gershon.
Oh, tikangai, nabika pembe na liziba oyo ezali kubwaka mai.
Take all your man-made systems you want to, all your old stagnated wells.
Bozo nabino mimesano nyonso, oyo bolingi, oyo batobasali, maziba nabino nyonso, yama ya bosoto.
But let me come to our stagnated systems, but let me come to this fountain.
Kasi botika ngai na yan, na to mabulu ya mai ya bosoto. Kasi botika ngai na ya, na liziba oyu.
Let me come there where he is just full.
Botika ngai na ya wana. Esika atondi kotonda.
He is my joy. He is my light. He is my strength. He is my water. He is my life.
Azali etsengo na ngai. Azali pole na ngai. Azali makasi na ngai. Azali mai na ngai. Azali bomo na ngai.
He's my healer, he's my savior, he's my king.
Azali mobikisi na nzoto na ngai. Azali mobikisi ya molimo na ngai. Azali mokonzi na ngai.
Everything that I have need of is found in him.
Nyonso oyo nazali na yango bosenga ezali kati na ye.
Why would I want to go to anything else?
Pona nini naluka kokende na eloko mosusu?
Brother, sister, won't you come to this fountain tonight?
Ndeko mobali, ndeko mwasi. Oligi koya na liziba oyo. Na poko ya lelote.
Won't you, if you're not ever been there, won't you receive it tonight while we bow our heads?
Oligi te, soki na ino, okoma wana te. Oligi te koya mayango na poko oyo. Wana togumbi moto.
Broken cisterns, leaking, seeping, the world, seeping into it, filth, from the barns and of other days.
Mabulu oyo, etobwani, ezaliko leksamai, ezaliko tanga, mokili ezaliko kota katila yango bosoto, nandako ya bibwelepe, ya bileko ya kala.
Why not this well that stuff cannot stay in? this great fountain filled with blood drawn from Emmanuel's veins.
Pona nini te liziba oyu. Oyo kati na yango biloko ya ndege wana ekoki kofanda te. Liziba monene oyo tondi na makila. Oyo uti na misisa ya Emmanuel.
Why don't you receive that tonight?
Pona nini te koyamba ye na pokwa oyu.
May God help us tonight in this dry, thirsty land.
Tikete nzambi asunga biso na pokwa oyu. Nabiliki oyo izali na posa ya mai.
As the prophet said, he is the rock in a weary land.
Ndenge mosakoli alobaki, azali libanga kati na mabele oyo izali na posa na mai.
He's that fountain.
Azali liziba yango.
Won't you come to him tonight in your hearts while we pray?
Olingite koya epai na ye na pokwa oyo na motema na yo wana tozali kobondela.
Dear Heavenly Father, there's no other fountain as the music is playing.
Mulingami tata na likolo, liziba mosusu ezali tendege, miziki ezali kobeta.
No other fountain, I know, nothing but the blood of Jesus.
Na ye bi liziba mosusu te, eloko mosusu te bobele makila na Yesu.
I was born there, I've been raised there.
Na bota makuna. Nakola kuna.
I want to live there and die there and rise again there in His presence.
Nalingi ko bika kuna, ko kufa kuna, pe ko sekwa kuna liboso na ye.
Always, Lord, let me be in His presence, for there's no other I know.
Kolo tika ite nazala liboso na ye, pambate na ye bi iziba mususu te.
No creed, no love, no love. But Christ, no creed but Christ, no book but the Bible.
Endimeli mokote, bolingo mokote, bolingo mosusu te bobele Kristo. Endimeli mosusu te bobele Kristo. Buku mosusu te bobele Biblia.
No anything else, no joy outside of Him.
Eloko mosusu te, sego mosusu te libanda na ye.
Take Him from me, oh God. I don't care how much the world I own, it would still be dead.
Soki ba botolinga ye nzambe. Ata soki nazali na biloko boni na mokili oyo, ekozala kaka liwa.
I'd wander around with my hands up over my hair.
Nakotelingana maboko na moto.
Take him from me, I'll be gone, Lord.
Soki ba botolinga ye na bebi na ngai kolo.
But let him be in me. Then December's as pleasant as May.
Kasi soki afandi kati nangai, natango wana, sanza ya zomi na mibale, ekozala malamu, lokola sanza ya mitano.
Then there's no hot places and no dry places.
Natango wana bisika ya molunge, ezalite pe bisika, bikauki, ezalite.
Even death itself has no victory.
Ata liwa yango moko, ezali na ilonga te.
Let us have him, Father.
Tika ete toza na ye, tata.
Give him an abundance to every believer here tonight as he waited in this room.
Pesa ye, na boike, epai na bandimi nyonso yo bazali awa na pokwa oyo, po bazali kati na ndako oyo.
Many of them's got to drive along the road tonight as they go to their homes, and may this be their thinking. I'm living at that fountain.
Mingi kati na bango basengeli kotambola na motuka na pokwa oyo pona kozonga na bandako na bango petika ite likambo oyo ezala na makalisi na bango nazali kobika pe na liziba yango.
I'm living there, freshly drinking hour by hour.
Nazali kobika wana, nazali komela mai ya sika ngonga na ngonga.
And if they haven't received that as yet, may they receive him now. So they can take the fountain right with them.
Pesoki na ino bazuya ngote, tika ete, bayamba yesi kawa. Po, bako kakozonga, elongona liziba.
I'll go with you. I'll be with you to the end of the world.
Nako kende elongona bino. Nako zala elongona bino kino nasuka na mokili.
Grant these things, Father.
Kukisa makambo oyo, tata.
And now while we have our heads bound, is there someone in here tonight, or how many would say, Lord, take me to that fountain just now.
Pesika wana to gumbi moto. Moto akoki kozala wana pokwa oyo. To bato boni balingi koloba. Kolo, memanga ila liziba yango kaka sikawa.
I've never come here just to hear. I come here to find out something.
Nayaki awa bobele po na koyoka te. Nayaki awa nde po na komona eloko moko.
I come here to find you, Lord.
Nayaki awa po na komona yo nkolo.
I have a need of you tonight. Come to my heart right now. Will you do it, Lord?
Nazali na bosenga na yo na pokwa oyo. Yaka na motema nanga sikawa. Ukosala yango nkolo.
God bless you. The Lord bless each one.
Nzambe apambola binu. Kolo apambola moko na binu.
Father, you've seen the hands, even up and around the wall and in the other rooms, outside.
Tata omoni maboko. Ata bayo batelemi na baoyo bazali pene na bitutu. Pe na biteni mosusu yandako libanda.
You've seen them, Father. I pray that you'll supply everything they have need of.
Oh, omoni bango tata. Na sengete, opesa bango nyonso. Oyo basegil na yango.
Maybe they've been drinking in some old cistern, Lord.
Tango mosusu bazalaki komela mayi. Yalibulu moko ya kala, kolo.
Just some halfway stopover where some man hewed out a cistern.
Basuka ki na nzela. Nasika oyo, moto moko atimona ki libulu.
It's become contaminated with all kinds of strange doctrines denying the word.
Esili ko bemi sabana makalisi babe ya ndenge na ndenge. Oyo ezali ko boya liloba.
I pray God that tonight they'll come to him who is that fountain of life.
Na bondeli nzambe te. Na pokwa oyo baya ipai na ye oyo azali liziba yango.
Granted, Father, I commit them to thee now in Jesus' name.
Okisa yango tata, na pesio bango na maboko na yosikawa, na kombo na Yesu.
And you told me if you ask anything in my name, it'll be done.
Pe oyebisaki ngai, soki osengi eloko moko na kombo na ngai, ikosalima.
Now I wouldn't ask this, Lord, if I didn't think it would be done.
Nzoka nde na lingaki kosenga yango te, kolo. Soki na kanisa ki te ete ko salema.
I be just saying it in a ritual routine.
Na lingaki koloba yango bobele, dokola la momesano.
But I pray for them with sincerity.
Kasi na bundeli, po na bango, na bosembo.
I pray for them believing that you'll grant what you promised.
Na bondeli po na bango, pe na dimiete ukokisaka oyo olakaki.
And now I take them away from that cistern tonight.
Pesika wana longoli bango na libulu yango na pokwa oyo.
I take them away from the place they've been drinking where they're not satisfied to this fountain.
Na longoli bango na isika oyo bazalaki komela mai, epai wapi posa na bango ezalaki kosila te.
I do it in Jesus Christ's name.
Na sali yango na kombo na Yesu Kristo.
They're yours, Lord. Let them drink from you the living water, the fountain of living water.
Bakomi ya yo nkolo, tika ite bamela mai na yo, mai na bomoi, liziba ya mai na bomoi.
In Jesus' name, I ask it. Amen. Grant it, Lord.
Na kombo na Yesu na sengi bongo. Amen. Kukisa yangu nkolo.
Oh, oh precious is that flow that makes me white as snow. Nothing but the blood of Jesus. Oh, what can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. Oh, what can make me hold again? Nothing but the love of Jesus. Oh, Jesus, heal these, Lord. Grant it, Lord, through Jesus' name.
Hey, yes. Biki sabango kolo. Koki sayango. Kolo. Na kombo na Yesu. Na bondeli en zambe. Oh. Yo yebi makamonyonso.
Now know us all.
Na yebi liziba mosusu te. Oh. Eloko mosusu te bobele makila na. Na yebi liziba mosusu te. Oh, eloko mosusu te bobele makila na.
Think of it. No other fountain, no.
Bokanisa. Naino na yebi liziba mosusu te.
I don't know nothing else but him.
Na yebi eloko mosusu te bobele ye.
I don't desire to know nothing else but him.
Nazali na posa ya koyeba eloko mosusu te bobele ye.
Nothing but the blood of Jesus.
Oh. Eloko mosusu te bobele makila na Yesu. Oh.
Oh, oh. Precious is that
Oh, ezali kokosa kai pembe lokola atangala na ye bili ziba mosusu te.
Oh,
eloko mosusu te bobele makila na Yesu.
While we sing that again, let's shake hands with one another.
Wana tozali koyeba yango lisusu, topesa na mbote ya loboko.
Do you love one another?
Bolingani?
Is there anybody in here got anything against somebody else? If there is, go make it right, will you?
Motomoko akoki kozala awa oyo azala likambo na moninga soki azali akende kobongisa yango. Bokosala yango?
Let's not leave here like that. See?
Tobima awa ndenge wana te. Bomoni?
If you got an ought against anybody, you go make it right now.
Soki ozali na likambo na moto kende kobongisa yango kaka sikawa.
Right now is your opportunity. Gore said, brother, sister, I said something about you. I thought so. I didn't mean to do that. Forgive me.
Sika wande ozuli baku ya kokende koloba. Ndeko mopali. Ndeko mwasi. Naloba ki mabe na tira na yo. Nakalisa ki mabe. Itala ki posa langa ite limbisa ngai.
That's way to do it.
Bomoni. Bosala kade bongo.
Let's have the fountain right among us all the time. See?
Tobate aliziba. Katikati la biso. Tango nyonso. Bomoni.
No.
Ah, yebi liziba mosusu. Su. Hey.
Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious is that blood.
Oh, is that it? Oh, is that it?
Oh, no.
Oh, no. Oh, no.
Oh, no.
Oh, no. Oh, no. Oh, no.
Oh, isn't he wonderful?
Oh, azali malamu boyete.
No other fountain. We won't contaminate ourselves with other things.
Liziba mosusu te. Tokomi pesa na eloko mosusu te.
We have separated, left the world behind. We don't want more of Egypt's garlics and broken cisterns.
Toka bwana. Totika mokili na sima. Tozali lisusu na posa ya ai. Na mabulu oyo. Etobwani ya Egypto te.
We're in the journey with the Lord Jesus, that smitten rock. Amen.
Tozali kati na mobembo elongo na kolo Yesu. Libanga oyo ebeta maki. Amen.
Eating manna from above and drinking, eating angels' food and drinking from the rock.
Amen.
Tozali kolia mana kokuta na likolo pe komela. Tozali kolia bilei ya baange pe komela mai kokuta na libanga. Amen.
No.
Ah, yebi liziba mosusu te. Loko mosusu te bobele makila na Yesu.
Let's bow our heads.
Sikawa tugumba motu.
Praying that God will so richly bless each of you. that His grace and mercy will be with you through the coming week.
Ezali kobondela ete Nzambe apambola bino mingi. Moko na moko kati na bino ete ngolu pe mawa na ye. Eza na bino kati na poso oyo mobimba.
And if anything should happen that one of you may slip beyond the veil now, just remember that it's only a few hours of sleep and rest until we meet.
Pesoki likambo moko esalebi ete moko na bino aleki na sima ezipelo. Bobo salate ete ezali bobele mwa bangonga ya pongi pe ya kopema liboso ete tomona na lisusu.
Remember that they which are alive and remain shall not hinder those which are sleeping.
Bobo salate ete bayo bazali naino na bomoi bakosala libaku na bayo balali te.
For the trump of God, that last trumpet, the sixth one has just sounded.
Pamba te kelelo na Nzambe kelelo oya suka oya motoba euti ko yula.
And that last trumpet, like the last seal, will be the coming of the Lord.
Pe kelelo oyo ya suka lokola elemo na suka ekozala boye na nkolo.
It shall sound and the dead in Christ shall rise first.
Iko yula pe bakufi kati na Kristo bakosekwa liboso.
Just resting till that time.
Bazali bobele kopema kino na tango yango.
And if you should get hurt, remember, take the name of Jesus with you as a shield from every snare.
Pesoki basali yo mabe. Mikanisela. Mema kombo na Yesu lokola nguba. Liboso na motambo nyonso.
And when temptations around you gather, just breathe that holy name in prayer.
Pe wana masengi nya mazingio. Lobaka kakombo mosantu wana na libondeli.
Devils will flee.
Mili mabe kokima.
Just remember, we hope to meet you here next Sunday morning, bringing the sick and afflicted.
Tobosa na te. Tozali kolika ete tokomona na bino lisusu awa. Lomingwe koya la tongo. Bome ma babeli pe batona mawa.
I'll be praying for you. You pray for me now. Will you do it? Say amen.
Na kobonde la pona bino. Bino bobonde la pona ngai. Boko sala yango, boloba amen.
I'll pray for you that God will bless.
Na kobonde la pona bino ete Nzambe apambola bino.
Name and prayer.
Kombo kitoko, kombo kitoko.
It's always so hard to leave you. Although I know you're burning up, but there's just something about that's one more verse of something. Will you do it? Bless be the tie that binds, sister.
Epambolama. Ekanganelo oyo esangisi ndeko mwasi.
How many knows the old song?
Bato boni bayebi nzembo yango ya kala.
We used to sing it years ago.
Tozalaka koyemba yango eleki mibu ebele awa.
Now I sing it tonight. Two hands out of the hundreds that's left.
Penazalaki kokanisa na poko ya lelo maboko mibale kati na kama na kama nde etikali.
When we used to sing that song around the tabernacle and charm one another's hand, blessed be the tie that bind.
Tango tozalaki koyemba nzembo yango na losambo wana to simbani na maboko e pambolama e kanganelo oyo e sangisi.
I've buried a lot of them right up here in the cemetery.
Nakundi bango mingi kaka awa na malita.
They're waiting. I'll see them again.
Bazali kozela nakumona bango lisusu.
I see them once in a while in the vision. I look beyond the veil. They're there.
Namonaka bango. Yoko mbala kati na bimono nelitango. Natala kanangambo ya izipelo. Bazali kuna.
Let's bow our heads now as we sing.
Tugumba moto sikawa. Wanalu zaliko yemba.
Bless be the Lord.
Epa.
When we reach over, get over somebody's hand. Their part.
Sika wa sembola loboko pe simba loboko ya moninga na tango moke.
I bow your head.
Sika wa bogumba mito.
It gives us in word pain. But we shall still be joined. With our heads bowed, I turn the service to the pastor now.
Wana tugumbi mito, na zongisi lianga nyipai na mukengeli sikawa, pe asuki sana.